Enkosi imzalwane uOman, inkosi ikusikelele. Molweni kusasanje zihlobo. Ndivuya kakhulu ukuba lapha kwakhona ngalentsasa. Kwaye ngahlobo luthile oluncinci obelungalindelekanga. Ndiyaqikelela. Kum, kwaye ndiqinisekile iyakuba njalo ebandleni. Kwaye nje bendifunda kunye enkosi dade. Kwaye inkosi nje ibonakele ibeka into ethile encinci entliziyweni yam ukuba ndiyizise ebandleni. Kwaye ndicinge ukuba ibilixesha lokuyenza. Kwaye ngoku lena xa bendifika kwaze emva koko ndingazi ukuba siya kuba lapha ngale cawa, ndiye ndabhengeza ukuba ndinomyalezo webandla. Kwaye ndifuna ukuba uThixo uthandile ndizise lo myalezo kwicawe elandelayo. Kwaye kuya kubakho elide kanobomi ixesha. Ke mhlawumbi ingangaphumi phambi kwecala leyeshumi elinambini intsimbi yokuqala, mhlawumbi ukuba kungelaa xesha. Ibe isentliziyweni yam ixesha elide. Kwaye ndicinga ndityala umphakathi impendulo. Kutheni na bendingenzi nto edlelweni? Kwaye ndiye ndashumayela malunga nayo. Kodwa ndiqinisekile ayizange yavela kakuhle kwindawo efanele ibe kuyo. Ke ndicinga inkosi ithandile. Kwicawe elandelayo ndifuna nje ukuthabatha ixesha ndize ndandlale isizathu nokuba kutheni ndize ndinazise ngokwesibhalo yintoni eqhubekayo. Yabona nje kutheni injalo yonke? Ngokuba mhlawumbi ndiya kuya ngaphaya kweelwandle okanye ndaweni ithile kwamsinya ndilindile ngoku ukubona yeyiphi indlela yena aya kundibizela ukuba ndiye kuyo. Ephelileyo malunga nobusuku obuthathu obugqithileyo okanye ubusuku obubini, ndifumene imfonomfono kufutshane nasembindini wobusuku. Kwaye ube ungowokuthandazela umfazi othile obe sesibhedlela. Kwaye banditsalele umnxeba baze bathi thandaza, kwaye ndilibele igama abathe bandinika lona okokuba bathe ibisisihlobo kunkosikazi James Bell, udade wethu apha ebandleni, udade ontsundu othembeke kakhulu, olungile umfazi. Ndiyakholwa igama lakhe yayingushepherd bendilinikiwe. Ke ndiye ndaphuma ebhedini ndaza ndaguqa phantsi kwaye ndaxelela umfazi wam imfonomfono ikhala yamvusa. Ndaza ndathi kufuneka sithandazele unkosikazi shepherd, udade othe wafowuna. Lowo ngumhlobo kunkosikazi James Bell. Ke siye samthandazela sabuyela ebhedini. Kwaze emva koko malunga nentsimbi yeshumi okanye elinani ngosuku olulandelayo ndafumana umnxeba kwakhona. Ibe ingubhili kwaye uthe ibingengonkosikazi shepherd, wathi ibingunkosikazi Bell ngokwakhe, hayi isihlobo sikankosikazi Bell. Ibingunkosikazi Bell kwaye usesibhedlele ugula kakhulu, kwaye ukuleqa esibhedlela kodwa wayemkile. Inkosi yayimbizele unkosikazi Bell ekhaya. Unkosikazi Bell ube engothembekileyo ohlangana kunye nathi apha ebandleni iminyaka. Umyeni wakhe uJames kunye nam sisebenzile kunye notata wam iminyaka emininzi egqithileyo ngaphandle siqhuba besingenisa ezi zipolo ukusuka ePennsylvania ukuya apha eColgate iminyaka emininzi eyagqithayo. Ndiyaqikelela amashumi amathathu eminyaka eyagqithayo okanye ngaphezulu. Kwaye siyamthanda udade uBell, wayengumntu olungileyo. Kwaye ndiyaqonda ube nokuhlaselwa okumandla kwemeko yesingcobo sezinyongo. Kwaye ba ugqirha wakhe owayeyazi ingxaki ngokwenene wayengekho edolophini ngelaa xesha. Kwaye ugqirha omtsha weza kumonga waza wacebisa utyando olungxamisekileyo kwaye zange asinde kulo. Kwaye ndicinga owakhe indlela endiyiqonda ngayo yokuba ugqirha wakhe wesiqhelo wayengenakumisela utyando ngokuba wayenesiqu kwaye isingxobo sakhe senyongo sasisibi kwaye wayenamatye ndicinga okanye into ethile kuyo. Kwaye inkosi ibe inenceba ube enokokuhlaselwa ngaphambili kwaye inkosi iye yakuhoya okuya amatyeli amaninzi. Kodwa kwenzekile nje ukuba ibe kokuya kulungile. Ukuba sikuzisa kumlinganiselo ogcweleyo besiya kutsho oku, uThixo umbizile udade uBell kwaye leyo yindlela efanele ithatyathwe ngayo niyabona kwaye indlela ayiphose ayizise kufutshane ngayo kum okokuba ndicinge ibingunkosikazi unkosazana Shepherd bendingamazi unkosazana Shepherd inenekazi lingabe lilapha ngale ntsasa kwaye ndingalazi lona ukuba ndijonga ebusweni balo kodwa bekuthiwe ibingunkosikazi Shepherd kwaye nokuba yonke ibe yenziwe ngolu wahlobo ukuze ukuba bendiyazile ukuba ibingunkosikazi Bell ebekulaa meko mhlawumbi ngendiphume ndaya phaya ndaze ndamngxengxezela ngoko nangoko kwaye emva koko okokuba uthixo akakhange afune ukuba senze oku ya mhlawumbi ke siyayazi ukuba zonke izinto zisebenziselana okulungileyo kwabo bamthandayo uThixo kwaye ndiqinisekile udade Bell uyayithanda inkosi yethu ube engumfazi olungileyo ngoku ungomnye wethu apha asinayo naminye imigca yebala usapho lukaThixo alukweli migca yebala nokuba sibomvu ntsundu mnyama okanye tyheli akukhathaliseki mhlophe nokuba iyintoni singabazalwana noodade kuKristu kwaye ke siyamthanda kwaye siyakumkhumbula singumnquba indlela endiya kumkhumbula ngayo udade uBell bona abanamandla abakhulu abarhwexayo amen emva phaya ekoneni kwaye ndimgodusa ubeya kuthetha ngenkosi uYesu kwaye ukuba ndiyiqonda kakuhle andizange ndayazi de kwangamathuba ambalwa agqithileyo kodwa ndicinga isingcwabo sakhe sifanele sibanjelwe kanye apha bandleni kulolwesibini uzayo ngeintsimbi yokuqala kwaye ndicinga wena nam kufanele siwuphathe kule nkonzo yesingcwabo kodwa nje ebandleni okokuba sibuthathaka ngomnye ngale ntsasa ngokwentlonipho kowethu udade uBell masimeni njengeenyawo zethu ithwityana njengoko siqubuta iintloko zethu thixo wobomi onikayo nothabatha ubomi njengoko uYobhi wakudala watshoyo inkosi inikile kwaye inkosi ithabathile malibongwe igama lenkosi kwiminyaka ethile eyagqithayo wena wathumela udade Bell phakathi kwethu ukuba abe lilungu lasekuhlaleni phakathi kwethu lomanyano olukhulu lukaThixo kwaye sibulela wena ngayo yonke inkuthazo abe eyiyo phambi kwethu indlela ebekuthanda ngayo ukucula nokungqina kwaye ubeya kuzaliswa ngumoya de akhale kwaye akhwaze kwaye ebengenazintloni ngevangeli kaYesu Kristu kuba kuye ibingamandla kaThixo asingise elusindisweni ekuboneni iminyaka yakhe iphela kwaye ixesha liyafika xana sonke kufuneka siphendule kwaye wena umthabathile kuthi ngale ntsasa ukuba abe sebukhoneni bakho kuba yinyaniso ukuba xana sisimka apha sisebukhoneni bukaThixo Oh Thixo, sibulela wena ngako konke. Siyathandaza ukuba uya kusikelela umyeni wakhe, umhlobo wam, uJames, unyana wakhe, iintombi zakhe, bonke abaya. Siyaqonda ukuba inkwenkwe yakhe ibhabha ukusuka eJamani, ukusuka emikhosini, ukuza ekhaya, ukuza kunika imbeko yokugqibela anokuba nakho emhlabeni. Unina ondulukileyo indlela inhliziyo yalamfo mncinci ingaba ibetha ngayo ngale ntsasa ndiyamthandazela Nkosi Thixo msikelele sikelela uJean nendlela yena ukumbona esebenza phandle phaya neeyure ezidinisayo ukusebenzela usapho lwakhe ndiyathandaza ukuba usapho olukhulu aluyukwahlukaniswa kodwa ivili losapho aluyi kwaphuka kwelalizwe kwelinye icala sangathina Nkosi ngoku singaqinisa isikrweqe sethu nombhinqo sibe buyiqinisarha size siphumele edabini ngoku ukuya kulwa kunye nomnye ngaphantsi kobe sinako kwiveki egqithileyo siyathandaza ukuba uya kusigcina kwaye usomeleza usincede njengoko siqhubeka kwaye ngenye imini yangasonke singahlangana kwakhona kwelinye icala kuba sikucela egameni likaYesu amen.
Now may the soul of our departed
Boku,
sister
wanga umphefumlo ondulukileyo udade wethu ungaphumla ngoxolo. Ngingathanda ukuthi owakhe umngcwabo uza kushunyelwa apha ngecawe okanye ngolwesibini. Kwaye singathanda nabani wamkelekile ukuza oyakuza. Ndiyaqikelela umzalwane uNeville apha unamalungiselelo kwaye ninawo. Ngoku namhlanje mnanje yabona abekho baninzi kakhulu. Ukuba kungabakho isitulo ndaweni ithile esiziselwa umzalwane nodade uSlaughter emva phaya, ndiwufumene umnxeba wakho dade Slaughter kwaye ndiye ndaya kukuthandazela omnye udade uSlaughter. Udade Jean Slaughter enala mkhuhlane womfundla ithularemia ngokuqinisekileyo unemeko embi yayo, kodwa sithembe uThixo ukuba uya kuphila. Ngoku sifuna ukufunda esinye isiphalo kwaye ndifuna nje ukufundisa ngale ntsasa ukuthabatha ixesha lam kuba usukela ndibuyile ngaphandle eArizona uhle umqala wam mbi nje kancinci kwaye ngoku kwicawe elandelayo ningalibali. Kwaye ndicinga uBilly selezithumele ngembalelwano isibhengezo kwaye iya kuba yinkonzo ende kakhulu. Siyakhona ke izani kwangethuba njengoko ndinokuba nako. Sifuna ukuqalisa kanye malunga necala lesithoba okanye ndithetha intsimbi yeshumi. Kwaye ingaba khumbulani malunga neyokuqala okanye yokuqala mhlawumbi okanye icala leshumi elinambini intsimbi yokuqala, into ethile efana naleyo, iyure yesithathu okanye yesine okanye ngaphezulu. Ndingathanda ukuthabatha kwaye nje ndithabathe izibhalo. Yizani neepensile namaphepha enu nize nje nizontlala. Kukho namnye umbuzo ubuzeni wona, niyabona, kwaye mhlawumbi singawucacisa singenza esinokuba nako ukunceda. Ngoku masifundeni izibhalo kuqala. Ngoku ndineendawo ezintathu eBhayibhileni endingathanda ukuzifunda kwaye eyokuqala yazo ukuba ndingathanda ukuyiphawula phantsi kwaye ukuba ndinepensile ndifuna ukubhekiselela ngale ntsasa kwimixholo eliqela endingathanda okanye izibhalo eziliqela gxebe endingathanda ukubhekiselela kuzo. Esokuqala iya kuba nguPetros wokuqala 5, 8 uya kushumi, amaEfes 6, 10 uya kushumi elinesixhenxe, noDaniyeli 12, 1 uya kushumi elinesine. Ngoku ekufundeni ukuthabatha ixesha lethu kwaye wonke umntu ngokucacileyo uhleli, ke abambalwa basamile ngasemva nasecaleni, kodwa siza kuzama ukugqitha ngokukhawuleza esinokuba nako size sinikhuphe. Emva koko siza kuthandazela abagulayo. Ndifumene inenekazi lingqengqe apha ngale ntsasa eligula kakhulu. Ndiyaqonda ukuba ebegula kakhulu izolo kwaye bendifuna nje lona live ngale ntsasa kuqala ngaphambi kokuba ndilithandazele. Ndiyazazi iimeko zenenekazi elincinci kwaye ligula kakhulu, kodwa sinobawo omkhulu wasezulwini oweyise ngaphezulu zonke izigulo kwaye nencinci. Ndibuze unkosikazi Woods ukuba angayifunda, kodwa ebengathandi kancinci ukuyenza njalo. Inqaku apho ugqirha wayethukile ngokuqinisekileyo xana wayengumgxeki kwimpiliso engcwele kwaye engayikwa ukuvumela nabani athethe malunga nayo eofisini yakhe nomongikazi wakhe kananjalo. Ke kwenzeka kube njalo, bafumana isigulana esasinengxaki yomhlaza. Umhlaza omkhulu wayengafuni into yakwenza nokuya, ke bamthumela ngaphaya kwenye ikliniki. Babengafuni into yakwenza nayo ngaphaya, ke bambuyisela ngasemva. Ke bona wawusebeleni kwaye lalikwimeko embi kakhulu kwaye lonke ufele waludliwe kwaye umhlaza wehlela waya ebeleni ukuya ezimbanjeni. Ndiyaqikelela niyaqonda ndithetha ntoni. Bafumana ugqirha omncinci wethu osisihlobo osuka eNorway ohleli nathi ngale ntsasa kwaye walungisa zonke izixhobo zokusebenza zakhe kuba watsho ukuba lona lalifuna yena atyande aze asuse ibele kwaye yayingumsebenzi ophisa igazi kakhulu. Kwaye wafumana zonke iipakethi zonke yonke into umongikazi wenza inenekazi lilungele waze walizisa kwigumbi lokutyanda. Waze emva koko wabuyela emva ukuya kuthabatha izixhobo uku ezo kwakufanele zisetyenziswe ngugqirha kunye nomncedisi wakhe ukususa ibele, kwaye ke babe netawuli kunye nezinto ziphezu kwakhe. Kwaye ke baqalisa uqana waqalisayo ukuguquka, umyeni wakhe wafuna ukwazi ukuba angahlala na ekupheleni kwegumbi athandaze. Wayengumshumayeli wobungcwele, waye wahlala phaya ecaleni konyawo lwebhedi waza wathandaza. Kakade ugqirha wayenganelisekanga ncam ngaloo nto, niyayazi, yena ekubeni ephaya, kodwa oko nje ebengayi kujonga kwaye ibingayi kumvisa kabuhlungu ngoba ndiyaqikelela konke kwakulungile, ebengayi kufa siqaqa. Ke ngelixa ehleli ethandaza weza ukuphaphazela egumbini, waze ugqirha waguquka ukuba aye ngesixhobo sakhe ukuba aqalise ukususa ibele. Wasusa ipakethi emva kwepakethi, kwakungekho nesiva ebeleni, kwanqu isiva. Wathi, ingaba usukile, kwaye waqalisa. Waze ubongikazi wamnikeza ubungqina bakhe. Bobabini baphumile baze baba ngamapentekoste azaliswe ngumoya oyingcwele ekhonza iNkosi. Kungekho unesiva, ugqirha Holbrook wangqina ngokwakhe wathi, ngomzuzu ngaphambi koko kwakukho umfazi elele phaya, kwaye umongikazi kunye nomkhulu umhlaza wonke utyhalele ngaphandle ebeleni lakhe, kwaye ngomzuzu kamva kwakungekho kwa isiva apho ubusuke khona. Lowo ngomnye wabanye bethu abalungileyo oogqirha apha eMelika. Wathi wayenelisekile kanye ngoko, kwaye yena nangoko wayelidikoni ebandleni. Yabona, abantu bacinga nje ibandla yinto ethile nje oya kuyo kwaye liyi uyaphaya ukuya kufunda ukuba ngolungileyo okanye into ethile efana leyo. Asiyiloo nto sihlobo. Hayi, uThixo nguThixo, yena mkhulu namhlanje njengoko yena wayenjalo, wayekhe wanjalo, kwaye yena uya kusoloko eyinto enye, kwaye yena siyamthanda nje yena. Ngoku sifuna ukufunda ngoku ukusuka kuPetros oqala isahluko sesihlanu umqolo wesibhozo noweshumi ukuqalisa. Yibani nobungcathu, phaphani, ngokuba umangaleli wenu umtyholi, ingonyama egqumayo ezula efuna ubani engamqwengayo. Umchaseni lowo nizimasekile elukholweni, nisazi ukuba kwa ezo ntlungu ziyenzeka kubo abazalwana benu abasehlabathini. Kodwa uThixo walo lonke ubabalo, owasibizelayo eluzukweni lwakhe olungunaphakade ngoYesu Kristu, emveni kokuba nive ubunzima okomzuzwana, wanenza nafezeka, anizimase, anomeleze kwaye anisikelele. Indlela afanele ukubongwa ngayo uThixo. Ngoku encwadini yamaEfesu, singathanda ukutyhila apha kwincwadi yamaEfesu isahluko sesithandathu, kwaye singathanda ukufunda umqolo weshumi ukuya koweshumi elinesixhenxe. Ndiyiphawule elokugqiba, bazalwane bam, ndidiyomelelane enkosini nasekuqineni kokomelela kwayo. Qhobani sonke isikrweqe sikaThixo ukuze nibe nako ukumisa nibuchase ubuqhinga bomtyholi. Ngokuba umzamo wethu asingokuzamana nagazi nenyama, ngokuzamana nazo izilawuli nawo amagunya, ngokuchasene nezilawuli zobumnyama zehlabathi zeli hlabathi, ngokuchasene nemimoya ekhohlakeleyo kwezasemazulwini iindawo. Ngenxa yoko qubulani sonke isikrweqe sikaThixo ukuze nibe nakho ukuchasa ngomhla ombi, nithi nikufezile konke nime nini. Yimani ngoko, nibhinqile ezinqeni zenu inyaniso, ninesigcina sifuba sobulungisa, nibophe ezinyaweni zenu ulungiselelo lweendaba ezilungileyo zoxolo, ngaphezu kwento zonke ikhakha lokholo, lona nothi ngalo nibe nako ukuzicima zonke iintolo ezinomlilo zakhe ongendawo. Yamkelani isigcina ntloko sosindiso nalo ikrele lo moya elililizwi likaThixo.
Now, over in the book of
Gaphaya kwincwadi kaDaniel, ngingathanda ukufunda ngakumbi. Ngoku uDaniel isahluko seshumele nesibini. Ngifuna ukuqalisa kokuqala. Ngize ndifunde ende indawo yoku imiqolo elishumi elinesine.
And at that time,
ngelo xesha uMikhayeli uyakusuka eme umthetheli omkhulu emele abantwana bakowenu. Kwaye kuyakubakho ixesha lembandezelo elingazange labakho kusukela oko labakhoyo uhlanga kude kube nangelo xesha. Ngelo xesha baya kusinda abantu bakowenu bonke abafunyenwe bebhalwe encwadini. Kuya kuvuka abaninzi kwabaleleyo eluthulini. Kwaye abanye baya kuya ebomini obungunaphakade, abanye baye kwingcikivo nakwiinyumnyezi engunaphakade. Abo ke banengqiqo baya kukhazimla njengokukhazimla kwesibhakabhaka, nababajikela kude, jikela kude abaninzi ebulungiseni, bakhazimle njengeenkwenkwezi ngonaphakade. Kodwa wena, O Daniel, yivale incwadi, kude kube lixesha lesiphelo. Abaninzi baya kunyuka besehla, kwaye ulwazi luyakwanda. Mna Daniel ndabona, kwaye khangela, nabo abanye ababini bemini, omnye nganeno ngaselundini lomlambo, kwaye omnye kuyo kwela cala ngaselundini lomlambo. Wathi omnye kwindoda eyambethe ilineni ebiphezu kwamanzi omlambo, kode kube nini ukuphela kwezi zinto zibalulekileyo? Ndeva indoda eyambethe ilineni emhlophe ebiphezu kwamanzi omlambo, xana yasiphakamiselayo ezulwini isandla sayo sokunene kunye nesandla sayo sasekhohlo, yaza yafunga kulowo uphilayo ngonaphakade ukuba kusaya kubakho ixesha kunye nesiqingatha, kwaye xana ikuphelisile ukuhlekezwa kwamandla abantu abangcwele, ezi zinto ziya kupheliswa. Ndiyakholwa ndiyakuma kanye apho. Ufuna ukuthabatha umxholo ukuba iya kubizwa umxholo phandle phaya ukusuka kokuya ukutsala isiphetho se elona dabi likhulu lakhe laliwa oko koko endifuna ukukusebenzisa ukwenzela umxholo. Ngoku indlela endize ngayo ukuza kufumana lo mxholo ukwenzela le ntsasa, sisandula ukubuyela iqela lamathenjwa apha ebandleni kunye nam besiphumile siseArizona, kwaye siphumile ngokwenene ukuba sibe nomhlangano ePhoenix kunye nomzalwane uSherrick emnqubeni wakhe. Kodwa xana ndafumanisayo ukuba umzalwane ebesesixekweni enemihlangano yentente, ke ngoko ndaziva kancinci ndingathandi malunga nokubamba umhlangano. Ndacinga mhlawumbi ndiya kuba nawo emva kwemini ngecawa ukuze kungabikho bani uya kukhathazwa emabandleni abo. Kodwa sifumanisile ukuba ebeneenkonzo zasemva kwemini ngecawe kananjalo, kwaye kancikana ndinexhala malunga nokuba nenkonzo. Kwaye ke bazalwane, endaweni yokuqhubeka ngemini njengoko besiphumile sizingela, saya esixekweni ukuqhubeka saze salungela saze saya kwiinkonzo zikamzalwana uAllen. Umzalwana uAA Allen wayeneenkonzo, ke saya ezinkonzweni, kwaye umzalwane uAllen washumayela intshumayelo enamandla. Saba nexesha, ixesha elimnandi, siphulaphule kumzalwana uAllen sisiva abaculi kunye nanjalo njalo indlela abacula ngayo nokukhwaza, kwaye benenkonzo emnandi. Kwaze emva koko sabona konke ngasendleleni isandla senkosi. Naphi na apho siya khona, inkosi uYesu ubeya kuhlangana nathi. Kwaye kukho into ethile malunga nokuba phandle kuwe, phandle entlango. Kukho into ethile malunga nayo, Okokuba ukuba wakhe wawedwa ngalandle uko into ethile ekutsalayo. Oko kukuthi ndiyaqikelela sisizathu esinye endithanda ezo ndawo zangaphandle. Uphumela ngaphandle kulamandla othaba kangangoko njengoko sinawo apha. Idemoni liphantse lingabi nabungozi ngaphandle kokuba libe linento ethile yokusebenza kuyo. Uyawakhumbula loo madimoni ayekhuthwe kumkhosi ayene ayefuna ukwenza obugwenxa obungakumbi ke afuna ukuya ezihagwini ke amademoni kufuneka abe nento ethile yokusebenza kuyo umntu othile wokusebenza ngaye kwaye leyo yindlela uThixo enza ngayo naye kufuneka abe nathi uxhomekeke kuthi ukuze asebenze ngathi kwaye abaninzi bezile ngelixa besiseluhambeni namaphupha kwaye inkosi uYesu ayizange yasilela kuphela ukusinika utoliko oluchanekileyo kwaye nje ibe koko nje ngokuchanekileyo ngala ndlela kwaye yena ube elungile kuthi ukusikhokelela ezilwanyaneni nokusixelela ukuba ziphi kwaye niyayazi nje ukuba phaya ngolwa hlobo uyamangalisa nje ukuhlala phaya ubusuku ngasemlilweni wasedlelweni kude kumntu wonke imayile ngemayile kwaye ukubukela ukudanyaza komlilo wasedlelweni ngakuloo miphetho yamatye kwaye oh ibinkulu kakhulu. Omnye umzalwana phaya obe enengxaki nomfazi wakhe obene iminyaka eyagqithayo waphakamisa intloko yakhe emhlanganweni apho ndandinenkonzo khona. Kwaye ndandibacelile ukuba bagcine iintloko zabo zithobile. Ndandinomoya omdaka owawungafuni ukushiya umfazi eqongeni. Kwaye inenekazi nje lingahloneli laphakamisa intloko yalo nakanjani. Kwaye umoya wemka kumfazi eqongeni waza waya kulo. Kwaye oku kumalunga neshumi elinesine leminyaka. Kwaye inenekazi libe likwimeko embi kakhulu kangako kunasengqondweni de lenze nje izinto ezingalunganga nokulunga. Umzekelo, washiya umyeni wakhe wemka waya kutshata enye indoda ngelixa lalihlala nomyeni walo wabanga ukuba wayengayazi ukuba wayeyenzile. Kwaye ke bazama ukumxilongela oku ingaba yintoni eniyibiza ngayo xana wena amnesia ibethu. Nantoni elagama liyo yaqikelela okuya kunjalo gqirha kodwa ibingekuko okuya ibingumoya kwaye lona kwaye inenekazi lalisisihlobo esilungileyo sam kodwa ukusuka ngoba busuku ukuqhubeka landithiya ngokuphandle kakade ningabona kutheni yayinjalo. Kodwa ngoko xana umyeni walo wezayo saza saguqa egumbini sathandaza ngoko umoya oyingcwele wehlela ezantsi yaba yiyo. Emva koko wabonakala kumyeni wakhe ngoba busuku ephupheni wabuyela emva nephupha wayecinga yayisisiqhulo waza wafumanisa yayikwayiloo mpendulo kwimpiliso yenkosikazi yakhe indlela umoya oyingcwele wenza ngayo ukwehlela ukuya ethusana kunye nomzalwane unomen kunye nabo kwaye phaya inkosi yaqalisa ukusebenza kwakhona ngamandla izinto ezinkulu nokutyhila izinto. Ngobunye ubusuku okwanditsalela kwesi siphetho apha ndandimi kunye nomzalwane uWood kunye nomzalwane uSothman kwaye sasi kwakumalunga nentsimbi yeshumi ebusuku kwaye ndandijonge phezulu esibhakabhakeni kwaze okoyika okukhulu kweza phezu kwam. Ndaza ndathi jonga nje wonke lo wamkhulu umkhosi wezulu ndaze ndathi yonke into ikulungelelwano olugqibeleleyo. Kwaye umzalwane uWood wathi sijonge kwezimbini ezincinci iinkwenkwezi zisondelene kakhulu okokuba iyenza ikhangeleke njengokukhanya. Ndathi kodwa uyayazi mzalwane uWood ngokwenzululwazi kwezaa nkwenkwezi iinkwenkwezi ezisixhenxe iinkwenkwezi ezisixhenxe ezikhazimlayo ezaa nkwenkwezi azikhangeleki ngaphaya malunga nee-intshi ezimbini ukwahlukana kwaye zikude enye kwenye kunokuba sinjalo thina kuzo. Kwaye ukuba beziya kuqalisa ukuza kulo mhlaba ibiya kuthabatha amawaka emayile ngeyure ibiya kuthabatha amakhulu namakhulu eminyaka ukuba zona zifike emhlabeni. Kwaye ndathi kuyo yonke lena inkulu ephangaleleyo inkqubo apha kwaye noko basixelela ukuba bajonga ngeglasi banokubona ikhulu namashumi amabini ezigidi zeminyaka zexesha lokukhanya kude phandle phaya kwaye kusekho iinyanga neenkwenkwezi kwaye kwaye noko uThixo wenze nganye yazo kwaye yena uhlala phakathi kwazo. Ndaza ndathi, ndaweni ithile phaya, ndaba nayo isalathwa kum ngelinye ixesha kwindawo yokujonga iinkwenkwezi, i-zodiac, ukuqalisa ngentombi enyulu, isiza ngesigaba somhlaza, nokuhla kude ibe yokugqibela ingonyama, uliyo ingonyama, ukuza kokuqala kukaKristu ngentombi, ukuza kwesibini ngengonyama yesizwe sakwaYuda. Ndaze ndathi, ndizamile okwam okungcono ukubona la zodiac kwaye andikwazi ukuyibona. Kodwa noko iphaya, abo baqeqeshiweyo bayayazi iphaya, uYobhi wayibona. Amadoda ayeqhele ukujonga kuyo, yayiyiBhayibhile ngenye imini. Kodwa kwesasi nyakanyaka sikhulu sezigidi zezigidi zezigidi zo zeminyaka yokukhanya, uThixo uhlala embindini wakho konke kwaye yena ujonge ezantsi. UPaulus uphakathi phaya, umama wam uphakathi phaya, ndaweni ithile ejonge ezantsi. Kwaye ndacinga ngolungelelwano lwala mkhosi wasezulwini, kungekho nanye kuzo ephume ecaleni, zonke kuzo zigcine ixesha lazo ngokugqibeleleyo umkhosi omkhulu kaThixo. Ndacinga ngamajoni, indlela yokuthi xana la nyanga kuya kwenzeka iphume kulungelelwano, umhlaba uya kugutyungelwa kwakhona ngamanzi nje kwimizuzu embalwa. Umhlaba uya kufana nje nangoko wawunjalo xana uThixo wagqiba ukuwusebenzisa kuze asenze thina sibe lapha kuwo. Wawungenasimo, uselubala kwaye usenyanyeni namanzi ephezu kobubanzi bomhlaba. Kwaye ukuba la nyanga ingashukuma, iyakwenza into ekwanye kwakhona. Xana inyanga ishukuma kancinanabo, isimka emhlabeni, amaza ayenyuka. Xana isehla, landela nje amaza. Ngumkhosi omkhulu kaThixo. Kwaye xana ndacinga ngayo okuya ekubeni ingumkhosi omkhulu kaThixo, ngoku saya kulala kwaye emva koko ndaqalisa ukucinga ukuba akukho nanye yeziya ephumayo endaweni yazo. Zonke zihlala endaweni kwaye ukuba kukho intuku naphina yazo ingesizathu kwaye iyakuchaphazela lo mhlaba. Sibona nje iziqhamo zayo ngoku ukusuka kwenye yazo isiya kwenye yendawo yazo, iyavakala ichaphazela yonke into. Kwaye ndacinga ngoko ukuba la mkhosi mkhulu wasezulwini ngolo wahlobo ufanele ugcine indawo yawo ukwenza yonke into ibe kucwanga, malunga naphi ngesiphithiphithi somkhosi wasemhlabeni? Njani xana omnye ephuma kucwanga, indlela elahlela yonke into iphuma endaweni yayo, inkqubo yonke kaThixo iyaphazamiseka xana elinye ilungu liphuma kulungelelwano?
We should continually strive to
sifanele siqhubeke sizame ukugcina ulungelelwano lukamoya. Kwaye ndingathanda kuThixo ngalentsasa ukuba sinokuzisa oku kwenene inkonzo yempiliso, okokuba singagcina le ndawo iqela esilihlanganisele phantsi kwephahla ngalentsasa olunjalo ulungelelwano, okokuba umoya oyingcwele uya kubeka lonke ilungu lomzimba elilapha ngalentsasa olunjalo ulungelelwano, de kubekho enjalo ukuzenzekela ngokukhawuleza impiliso yomphefumlo nomzimba, ukuba nje singabamba iindawo zethu. Ngoku njengoko benditshilo ekuqalekeni, ngeli nenekazi ebelinomhlaza athe uGqirha Holbrook wawuthatha ebeza kuwususa, ngoku uThixo obangele ingxolo ebhabhazelayo ukuba iye kulaa kliniki waza wathabatha laa mhlaza ngaphandle kokushiya kwayisiva. Aniyazi na ukuba la Thixo okwamnye ulapha?
The only thing that he is waiting for,
kwaye into ekuphela kwayo alinde yona ngowakhe umkhosi ukuba ube kwindawo yabo. njengeenkwenkwezi ufumane indawo ngoko ingaba niyayazi sibe neemfazwe emva kweemfazwe namarhe eemfazwe kwaye ukuba umhlaba umile siya kuba nezininzi iimfazwe ngaphezulu kodwa ingaba niyaqonda ukuba kukho kuphela amandla amabini kwihlabathi lonke kuzo zonke izantlukwano zethu phakathi kwezizwe kunye nezantlukwano phakathi komnye nomnye kunye nento yonke yonke inyukela kumandla amabini kukho kuphela amandla amabini kwaye kukho kuphela izikumkani ezimbini amandla amabini kunye nezikumkani ezimbini konke okunye izinto ezincinci ziqhagamshelene nenye okanye amanye alo mandla kwaye loo mandla ngamandla kathixo kunye namandla kasathana loo nto yileyo yonke imfazwe sonke isiphithiphithi yonke into evelayo ingabe ilawulwa ngamandla kathixo okanye ngamandla kasathana kuba lawo kuphela kwamandla amabini akhoyo kwaye lawo ngamandla obomi kunye namandla okufa ngoku lawo kuphela kwamandla amabini kwaye usathana kuphela anga amandla akhe anawo ngamandla agqwethekileyo kathixo asingomandla enene lugqwetho lamandla kathixo yonke into anayo usathana ukufa kuphela bubomi obugqwethekileyo ubuxoki kuphela yinyaniso ecelwe phosakeleyo yabona ukrexezo sisenzo senziwe ngokungekuko isenzo sobulungisa senziwe ngokungekuko yabona yonke into anayo usathana yinto eyagqwethwayo kodwa ngamandla kwaye sinjalo namhlanje sihleli apha kwaye elinye okanye elinye igunya liza kusilawula ke masimgcothe ongendawo masithabatheni indawo yethu njengeenkwenkwezi zamazulu njengoko iBhayibhile ithetha iinkwenkwezi eziphalaphalayo ngaphaya kwincwadi kaYuda elephuza awawo amahlazo kwaye asifuni kuba ziinkwenkwezi eziphalaphalayo andazi nokuba oku kulungile andazi nokuba oku iya kulungile andazi nokuba iya kwenzeka andazi nokuba ingaba njani sukuphalaphala hlala njengezo nkwenkwezi zezulu njengejoni lenene endaweni yalo yomsebenzi yimaphaya ukholelwe ubomi nokufa ngoku umkhosi xana ngenene umkhosi isizwe sizilungiselela ukuya kulwa nesinye isizwe sifanele kuqala sihlale phantsi size siphande okuphi okulungileyo nokungalunganga nokokuba sinako na ukuya kulwa nesizwe esilandelayo okanye hayi uYesu wafundisa oko ukuba abantu banokwenza okuya ukuba izizwe beziya kuhlala phantsi size zime zicinge ngezo zinto macala omabili besingasayi kuba nazimfazwe kwakhona ngoku siyafumanisa ukuba indoda ayikwenzi okuya ukuba iintloko zemikhosi azihlali phantsi kuqala zize ziphande kwaye zibone ukuba zilungile kwaye iintombo neembono zazo zilungile kwaye ukuba zinako ukomelela okwaneleyo kunye namandla okoyisa umkhosi olandelayo ngoko ke ziqinisekisiwe ziya koyiswa phaya kulapho unjengele caster wenza esa ekufeni impazamo yakhe unjengele caster njengoko ndiqona wayenemiyalelo esuka kurhulumente ukuba angayi kumhlaba wamasusi ngokuba yayilixesha lenkolo kubo yayilixesha lokunqula babe nesidlo kodwa ucaster wanxila waze wacinga ukuba uya kuyenza njena kanjani ubeya kunqumla nokuba yimiyalelo okanye asiyomiyalelo kwaye ngoko eneneni badubula amadoda athile amsulwa bawadubula icinga bachana amanye awo yayingovula indlela phandle bezingela ukutya ukuze bondle abantu babo ngelixa babesekunquleni kwaye ucaster enqumla wawabona waza wacinga babesemva kwecala lakhe baza ke badubula kwabavula indlela kwaye abavula indlela babaleka babuyela emva benza ntoni baxhoba kwaye nabo besiza kwaye eso yaba sisiphelo sikanjengelo caster ngokuba akazange wahlala phantsi acinge kuqala wayengenanto yakwenza phaya wayengenalungelo lokuba phaya Watyhalela amandiya ukusuka kulwandlekazi lwasempuma yonke indlela ukunqumla intshona kakade. Kwaye babe nesivumelwano, kodwa waphula isivumelwano. Kwaye xana waphula isivumelwano, emva koko waphulukana nedaba. Kwaye ke umkhosi kuqala ekulungeleni idabi. Kuqala kufanele kubekho ukhetho athile amajoni. Afanele anxityiselwe ukulwa. Afanele aqeqeshelwe ukulwa.
And I believe that the greatest battle that was ever fought.
Kwaye ndiyakholwa ukuba elona dabi lakhe laliwa ngoku lilungele ukuya ekwenzekeni.
I believe that
ndiyakholwa ukuba uThixo ube khetha amajoni akhe. Ndiyakholwa yena ube ewanxibisa, ewaqeqesha. Kwaye umphambili wedabi ubekiwe, ulungiselela ukuqalisa. Eli likhulu idabi lokuqala elakhe laliwa, laqala ezulwini, xana uMikhayeli neengelosi zakhe zalwa noLucifer neengelosi zakhe. Laqalisa idabi lokuqala lalisezulwini. Ke isono asizange savela emhlabeni, savela ezulwini. Kwaye ngoko lalahlelwa phantsi ukusuka ezulwini, lakhutshelwa ngaphandle ezulwini, laya emhlabeni, lazalawela ebantwini. Ngoko idabi lasuka kwingelosi laba ngamadabi abantu. Kwaye uSathana weza kutshabalalisa indalo kaThixo, oko uThixo wakudalayo ukuba ibe kokwakhe. Wayenayo uSathana weza kutshabalalisa oku. Leyo yinto eyayiyiyo injongo yakhe, yayikukuyitshabalalisa. Emva koko idabi laqalisa apha emhlabeni, laze laqalisa kuthi, kwaye lube luqhubeka kusukela ngoko. Ngoko ngaphambi kwalo naluphi idabi lingabekwa ekuhleni, kuqala kufuneka bakhethe umhlaba wokuhlanganela, okanye indawo apho idabi lifanele lilwelwe khona, indawo ekhethiweyo. Kwimfazwe yokuqala yehlabathi yayibekwe kanjalo, indawo engengomhlaba wamntu kunye nendawo apho balwelwa khona. Kwaye kufuneka kubekho indawo ekhethiweyo. Ngokufanayo naxa Israyeli waya emfazweni kunye namaFilisti, kwakukho induli macala amabini apho babehlangene khona. Kwaye kulapho uGoliyathi waphumayo waza wabiza imikhosi kaIsrayeli. Lapho uDavide wahlangana naye khona entlanjeni, xana wagqitha ngaphaya komfula omncinci obaleka phakathi kweenduli ezimbini wachola amatye. Kufanele kubekho indawo ekhethiweyo, kwaye kule kukho umhlaba wokuvumelana, umhlaba ongengowamntu. Kwaye balwelwa apha kule ndawo, bona nje abayenzi omnye alwe ngapha nomnye ezantsi phaya aze omnye abalekele ngapha. Kubakho umphambili wedabi apho bahlangana khona baze bavavanye amandla abo, apho ngamnye umkhosi evavanye amandla awo ngakomnye umkhosi, indawo ekuvunyelwene ukuhlanganela kuyo. Ngoku musani fumana phosa oku. Xana eli dabi likhulu laqalisayo emhlabeni, kwafuneka kubekho indawo ekuvunyelwana ngayo yokuhlanganela. Kwafuneka kubekho indawo ekhethelwe ukuba idabi liqalisele kuyo, kunye nokuba idabi liqhubeke. Kwaye loo mihlaba yedabi yaqalisa engqondweni yomntu, phaya kulapho idabi laqalayo.
The human mind was chosen for the place of the battle.
Ingqondo yomntu yakhethelwa ukuba yindawo yedabi, apho laqalisa khona. Kwaye oko kungenxa yokuba izigqibo zenziwa engqondweni, intloko. Ngoko abazange baliqalise kumbutho othile, abazange baliqalise kumcimbi yobuxhakaxhaka obuthile. Imihlaba zange iqalise phaya. Ngoko ke la mbutho awusokuze wenze umsebenzi kaThixo, ngokuba imihlaba yedabi apho ufanele uhlangane notshaba lwakho kusengqondweni. Ufanele wenze ukhetho lakho luhlangana nawe. Ndifuna le ntombi incinci apha egula kakhulu iqiniseke ukuphulaphula ngoku ngokusondelele ngenene. Izigqibo zenziwa engqondweni, intloko. Phaya kulapho uSathana ahlangana nawe khona. Kwaye izigqibo zilapho ukuba uThixo wamenza umuntu ngalandlela. Ngoku ndine ukuba beningakhangela imibhalwana yam apha, imephu encinci ezotyiweyo bendinayo apha kungekudala ndayisebenzisa ebhodini. Umntu wenziwe nje ngokufana nokhozo lwengqolowa, iyimbewu, kwaye umntu yimbewu. Ngokomzimba, uyimbewu katata nomama wakho, kwaye ubomi busuka kutata, intlama isuka kumama. Ke ezimbini zihlangane, iqanda kunye negazi zihlangane, kwaye kwiseli yegazi bubomi, kwaye phakathi phaya iyaqalisa, iyakhula, isenza umntwana. Ngoku nayiphi imbewu ineqokobhe kumphandle, umphakathi yintlama, kwaye ngaphakathi kwintlama yintsobi yobomi. Ke leyo yindlela esenziwe ngayo, singumzimba, umphefumlo nomoya, umphandle umzimba, iqokobhe, umphakathi wokuya isazela kunye nanjalo njalo umphefumlo, kwaye ngaphakathi umphefumlo ngumoya, kwaye umoya ulawula konke okunye. Ngoku ukuba ubuya kuhlala phantsi xana ufika ekhaya uze uzobe izangqa ezincinci ezintathu, buya kufumanisa ukuba umzimba ongaphandle unezimvo ezintlanu oqhagamshela ngazo, kwaye oko ukubona, ukungxamla, ukuva ngokuchukumisa, ukujoja, ukuva, ezo zizimvu ezintlanu ezilawula umzimba womntu. Ngaphakathi komzimba ngumphefumlo, kwaye laa mphefumlo ulawulwa zingqikelelo ngengqini, isazela, inkumbulo, izizathu, ukuchukumiseka. Leyo yinto elawula umphefumlo. Kodwa umoya unoluvo olunye kuphela. Umoya, oh, masulufumane. Umoya unoluvo olunye, kwaye olwaluvo lungaba luyayongamela, lukholo okanye intandabuzo. Oko kuko ngqo, kwaye kukho indawo enye kuphela kuyo, leyo lilungelo lokuzikhethela. Ungamkela intandabuzo okanye ungamkela ukholo, nayiphi enye ofuna ukusebenza kuyo. Ngoko ke uSathana uqalisa kweyona ndawo, ukubangela umoya womntu uthandabuze ilizwi likaThixo. UThixo uqalisa kweyona ndawo ukubeka ilizwi lakhe kulaa moya. Nantsoke yiloo nto ekwenzayo ukuba eli bandla kanye ngoku lingahlanganiswa, lithungelwe, lihlangane ngokunjalo okokuba wonke umntu abe mxhelome, kungabikho nesithunzi esinye sentandabuzo naphina, bekungayi kubakho umntu utyhafileyo phakathi kwethu kweminye emihlanu emizuzu, bekungayi kubakho umntu apha onqwenela umoya oyingcwele kuphela ubeya kuwufumana. Ukuba benokufumana laa nto ithile ilungisiwe, ngoku nako apho idabi liqalisayo kanye engqondweni yakho okokuba uyathanda na. Ngoku khumbulani, asiyonzululwazi yobuKristu ngoku ingqondo phezu komba, oko aku ingqondo yamkela ubomi, nto leyo ililizwi likaThixo, kwaye phaya izise ubomi. Nje ingcinga yakho ayikwenzi oko, kodwa ilizwi likaThixo liziswe kumjelo wengcinga yakho. Yabona, asiyongcinga njengenzululwazi yobuKristu iyenza, ingqondo ngaphezu komba, hayi, asiyo. Kodwa ingcinga yakho yamkela yona, iyayiqonda yona. Yintoni elawulwa ngayo ingqondo yakho? Umoya wakho, kwaye umoya wakho ubamba ilizwi likaThixo, kwaye leyo yinto enobomi kuyo, izisa ubomi kuwe. Oh, mzalwane, xana oko kusenzeka, xana ubomi busehla kulaa mjelo bungena kuwe, ilizwi likaThixo liyabonakaliswa kuwe. Ukuba nithi nihlale kum namazwi am ahlale kuni, ngoko celani nantoni eniyifunayo kwaye niyakuyenzelwa. Ngoko kwenza ntoni oko? Ukusuka embindini wentliziyo, nto leyo ingumphefumlo, ukusuka phaya kuyaphuma kusa kuyo yonke imijelo. Ingxaki yayo yile, simile apha nentandabuzo eninzi sizama ukwamkela oko kuphandle phaya. Ufanele ukuyeke oko uze wehle ngela jelo ngelizwi eliyinyaniso likaThixo, kwaye emva koko iyaphuma ngokwayo ngokuzenzekela. Iyiloo nto ingaphakathi, nantso into ethethayo. yinga pakati. Indlela ka Satan isuka ngaphakathi. Ngoku nithi, andibi, andiseli, andisenzi ezi zinto. Oko akunanto yakwenza nayo. Yabona, yinga pakati. Akukhathaliseki ulunge kangakanani. Ungoziphethe kakuhle kangakanani. Unyaniseke kangakanani. Ezo zinto zihloniphekile. Kodwa uYesu wathi, ngaphandle kokuba umntu azalwe ngokutsha, yabona, kufanele kubekho into ethile eyenzekayo ngaphakathi. Ukuba akuyenzi, oko kukuzenzisa. Kuba ezantsi entliziyweni yakho unqwenela ukuyenza kakade. Ayinakuba kukuzenzisa. Ifanele ibe inene. Kwaye kukho indawo enye kuphela apho okuya kunokwehlela khona. Kwaye okuya kungendlela yelungelo lokuzikhethela. Kungena emphefumlweni. Ngeengcinga zakho njengoko indoda icinga entliziyweni yayo injalo yona ukuba nithi kule ntaba funquka nize ningathandabuzi entliziyweni yenu kodwa nikholwa ukuba oko nikutshiloyo kuya kwenzeka ningakuzuza oko nikutshiloyo niyayifumana nantsoko yabona nantso imihlaba yedala ukuba ningafumana nje oku ya kuqalise kuqala sincamele kakhulu ukubona izinto zisenziwa Sincamele kakhulu ukwenzela into uThixo. Elinenekazi lincinci alincamele akukho ntandabuzo. Lincamele ukuphila. Lifuna ukuphila. Abanye balapha bafuna ukuphila. Kwaye xana sisiva malunga nalameko njengogqirha uvuko lwabafileyo izinto ezinkulu zamandla athe uThixo wethu wazenza. Ngoko sincamile. Kwaye into eyiyo sizama ukufikelela ngezi zimvo ukufumana into ethile apha njengesazela abantu abaninzi kakhulu amaxesha amaninzi baye baliqiqa ngokungekuko ilizwi likaThixo kwaye ndiye ndaqondwa ngokungekuko ngako oku ngokwenza ukubizela esiguqweni ndathi bendingekho mngako ekubizeleni esiguqweni Hayi ukuthetha ukuba akufanele ukwenze ukubizela esiguqweni. Kodwa umntu othile ubamba umntu ngengalo athi, "Oh mzalwane uJohn, uyayazi intoni. Mna nawe sibe singabamelwana lonke elixesha. Yiza nyukela apha esiguqweni. Yehla. Yintoni ayenzayo? Inqonyela benyine bhodi yokubhala apha. Beninganibonisayo into ayenzayo." Uzama ukusebenza emphefumlweni wakhe ekuchukumisekeni. Oku akusebenzi. Leyo asiyo ndawo, ukuqinisekileyo asiyo. Mhlawumbi yena usebenza kwi-intoni, inkumbulo, ngoluvo lomphefumlo. Oh, mzalwane uJohn, wawunomama olungileyo, wafa kwixesha lakudala elagqithayo, inkumbulo, yabona, akunakuyenza loo nto. Ifanele yehlele emgceni welungelo lokuzikhethela. Wena ngokwakho, yeka ilizwi likaThixo. Akuzi ngenxa yokuba umama wakho wayengumfazi olungileyo. Akuzi ngenxa yokuba ungummelwane olungileyo. Uza ngenxa yokuba uThixo ukubizile ukuba uze. Kwaye wamkela yena kwimiba yelizwi lakhe. Elalizwi lilo elithetha yonke into. Elalizwi. Ukuba ungafumana yonke into esuka endleleni. Sonke isazela. Zonke izimvo. Kwaye nje uvumele ilizwi lingene. Elalizwi liyakuvelisa nje ngokuchanekileyo. Apha jonga into eligqunywe ngayo. Uthi. Kulungile ngoku. Uthi. Kulungile. Ezi isazela nezimvo nanjalo njalo. Azinanto yakwenza nayo mntwana uBrenham. Ngokuqinisekileyo inayo. Kodwa ukuba uvumela ilizwi lingene uze uligqume ngesazela ngoko alisokuze likhule liyakuba lilizwi elikhubazekileyo ingaba wakhe walibona ukhozo olulungileyo lombona lutyalwe emhlabeni uze uyeke ukhuni luwele phezu kwalo liyakukhula khubazekileyo nawuphi umdiliya nantoni ekhulayo inyuke iyakuba njalo ngokuba into ethile iyithintele ke oko koko kuyingxaki kunye nenkolo iPentecost namhlanje sivumele izinto ezininzi zaluthintela ukholo obeselufundisiwe umoya oyingcwele obe uphila ngaphakathi kwethu sivumele izinto ezininzi sijonge kumntu ongomnye kwaye umtyoli usoloko ezama ukukwalathisa ekusileleni komnye umntu kodwa uzama ukugcina wena kude kubungqina benene obubobene iyakukwalathisa kumhana hanisi ngelinye ixesha owaphuma waya kulinganisa into ethile akayenzanga ngokuba ebelilinganisa kodwa ukuba isuka kumthombo onyanisekileyo welizwi likaThixo amazulu nomhlaba ayakugqitha kodwa ilizwi lam alinakugqitha fanele lihlale phaya. Uyayibona sisi, ifanele yamkeleke engqondweni. Goko liyakholelwa ngenhliziyo. Goko ilizwi likaThixo liba yinene. Emva koko zonke izimvo zomphefumulo nomzimba ziye zakukhuhlwa ngomoya oyingcwele. Goko uluvo lwenu lukaThixo, isazela senu ngoThixo. Yonke into enobuThixo ityhutya kuni. Akukho ntandabuzo naphina, akukho nto inokuvuka. Akukho nto inokuvela kwinkumbulo ize ithi ke ndiyakhumbula unkosazana Jones wazama ukuthemba uThixo kwaye unkosazana njena nje unkosazana Doe uzamile ukuthemba uThixo ngempiliso ngelinye ixesha kwaye wasilela yabona kodwa ukuba elaa jelo libe licociwe kwaye lahlanjululwa laze lazaliswa kwingaphakathi ngomoya oyingcwele oko akuzikwa ukuza kwinkumbulo akukhathaliseki malunga nonkosazana uJones nawakwenzayo nguwe noThixo nobabini kwaye akukho mntu ngomnye kuphela nina nobabini nantsoko nalo udabe lakho bulala ekuqalekeni nqande kumzila wakhe ayisikokuba ungayenza ibende kangakanani wena imfazwe kuku yinqande kanye ngoku ukuba uyakuza kwaye uyakugcina ezonkumbulo nesazela nayo yonke into ucinga malunga kulungile ingasilela ingangabi yelungileyo sokukwenza okuya konke konke lahlela bucala yonke into uze uvule ijelo uze uthi Thixo elizwi lakho linyanise ngona phakade kwaye lelam ukuba ibandla lonke liyasilela ukuba ihlabathi lonke liyasilela noko andinakusilela ukuba ndithabatha ilizwi lakho nalo udaba nantso into kutheni uThixo usomandla eyakususa umhlaza ebeleni lomfazi ngaphandleni kwesiva aze avumele umntwana alale phaya afe hayi mhlekazi intombi encinci ize apha kungekudala isuka kwisikolo samabanga aphakamileyo unina wanditsalela umnxeba wathi ngabane uBrenham intombi yam inesifo seHodgkin lowo ngumhlaza wenza amaqhubu kwaye oogqirha bathabathe isuntswana ekuqhekekeni emqaleni wakhe baze balithumela kwaye ngokuchanekileyo ibisisifo iHodgkin waze wathi elandelayo eqhekekayo ingaqhekeka phezu kwentliziyo yakhe xana isenza umkile wathi akana indlela eziqhekeka ngayo unazo naphi na malunga neenyanga ezintathu zokuphila wathi umama yintoni emandiyenze ndimbuyisele esikolweni wathi makahambe ngokuba mhlawumbi uya kuhamba ngesiquphe waze wathi yeke nje ahambe kwaye aphile ubomi obuqhelekileyo kangangoko anokuba nako musa ukumxelela nto malunga naye ke inenekazi lathi kum yintoni emandiyenze ndathi mnyuseni nimzise nize nimbeke kumgca wokuthandazela ndaze ndathi yiza naye ndaye ndeva ukuvakalelwa okungaqhelekanga kwaye xana intombazana encinci yezayo ngalaa ntsasa kunye neluhlaza ukukhangeleka imilebe kwisiqabi mlomo kwaye njengoko isikolo sinabo kwaye into encinci yasondela ndandingazi ibiyakuba ngubani yayiza kunditsalela umnxeba ndabamba isandla sayo ndathi molo dade nankuya yayinguye nje kwimizuzu embalwa ndajonga ezantsi kunini ngaze ndababona bobabini bengenaThixo bengenaKristu ndathi ningalindela njani impiliso kule mihlaba ingaba niya kumamkela uYesu Kristu njengomsindisi wenu ndathi ungeza kweliqula apha uze ubhaphtizelwe egameni likaYesu Kristu kwenzela uxolelo lwezono zenu bathi siya kukwenza oko oh niyakwazi okwenzekayo umfazi angabe uhleli apha ngale ntsasa abaninzi benu bayayazi ingxaki umzalwane uMike Egan omnye wamathenjwa apha wabukela ingxaki oko bekumalunga nemini okanye emihlanu iminyaka eyagqithayo intombi encinci yabuyiselwa kugqirha kungekho nomkhondo wesifo seHodgkin owafunyanwayo kuye yayiyintoni ingxaki kwakufuneka uvule umjelo kuqala kufuneka ufumane ijoni umoya oyingcwele libekwe ngaphambili edabini oko kuthabatha ilizwi likaThixo ulilizwi kwaye limile phaya akukho nto eza kulimisa ngoko akukho nto enoku yonke eminye imijelo icociwe njengombelisi omdala enombhobho womsi uvaliwe ufaka umlilo iyakuqhushumbisa into yakho yiloo nto eyingxaki kunye namaninzi amaKristu aqhushumbileyo kungokuba abayicoci imijelo ukuphuma abaye emazantsi kwingaphakathi ufanele uyicoce
Isazela inkumbulo ingcinga ubekela bucala yonke into uze usuke kwingaphakathi ukuya ngaphandle kunye neliya lingaxexezwanga elizwi likaThixo okokuba linyaniso. Akukhathaliseki ukuba amashumi amawaka athe afa kweli cala namhlanje ethembile, ishumi lewaka athe afa kwelinye icala ngomso ethembile. Oko akunanto yakwenza nam. Ndisisiqu, ndinguye lowo uthembileyo, ndinguye lowo uyikholwayo. Kwaye sibona emva ngaphaya ukuba besifuna ukuvula imijelo yethu ngo ukuba sinakho size sibone sifumana lona nalowa kwaye lona nalowa amawaka abo engqina. Kodwa umtyholi uyakuzama ukubuyela emva, yabona, ukuba angangena phakathi phaya kwa ukungena ufumene umkhosi wakho unqengiwe kanye ngoko. Ukuba unezimvo zakho ukubona kungcamla kuchukumisa ukujoja nokuva zonke zilungile, kodwa sukuzithemba ngaphandle kokuba ziyavumelana nelizwi. Zonke zilungile kodwa ukuba azivumelani nelizwi musa ukuziphulaphula. Ngoko ingqikelelo ncinga isazela inkumbulo izizathu nokuchukumiseka, zonke zilungile ukuba ziyavumelana nelizwi, kodwa ukuba ukuchukumiseka kothando lobuntu lwakho akuvumelani nelizwi, hlukana nako. Uya kuqhushumbisa umbhobho womsi ngokukhawuleza, yabona. Ukuba isizathu sakho asivumelani nelizwi, suka kuso njalo loo nto. Injini, ukuba inkumbulo yakho, ukuba ingqikelelo ncinga zakho, ukuba isazela sakho, nantoni na engavumelani nokuya okungaphakathi, hlukana nako. Yintoni onayo ngoko? Unelanga nezijikelezi zalo. Haleluya! UThixo wabeka inkwenkwezi ngolungelelwana waze wathi, jinga phaya de ndikubize, ndihlala phaya, akukho nto iza kuzishukumisa. Xana uThixo nokufumana indoda esandleni sakhe, dabe nokufumana izimvo, isazela yonke into icociwe, ide ibe ime noThixo ngasemva kwayo, ngaphakathi kumoya. Akukho mtyholi esihlabathini onokufaka intandabuzo phakathi phaya, injalo loo nto. Wabuya wathi, akuziva ngcono kwaphela. Isazela sakho sesimkile nokumka kokuya. Umbhobho womse ucocwe kakhulu uyakhwaza. Haleluya. Umphandle ubiza umlosi. Uzuko kuThixo iyakhanya ngokuqinisekileyo nje ukucoceka nokucoca ukuze ilizwi likaThixo lisebenze ngayo. Amandla kaThixo, yabona. Leyo yeyona nto. Nalo ithafa lakho ledabi. Ithafa lakho ledabi lisemva apha ekuqalekeni. Emva apha emphefumlweni. Emva engqondweni yakho evulayo. Ingqondo lisango lokuya emphefumlweni, isango lokuya kumoya gxebe. Ingqondo yakho iyavula ize yamkele umoya okanye iwale umoya. Ungaba nesazela esincinci kunye nokuvakalelwa okuncinci kunye nemizwa emincinci. Zonke ezo zinto oku akunanto yakwenza nayo. Leyo nje imizwa emincinci nezinto. Kodwa xana isika kwinene, ingqondo yakho iyavula. Ingqondo yakho iyayamkela okanye iyayala. Yiloo nto zihlobo. Thixo, sukuvumela namnye ayiphose. Yabona, yingqondo yakho evula umnyango okanye ivale umnyango, ize iphulaphule kwisazela sakho, iphulaphule kwinkumbulo yakho, iphulaphule ekuchukumisekeni kwakho. Kodwa xana ingqondo yakho izivala kwezi zinto, ize ivumele uThixo, umoya welizwi lakhe ungene, uvuthulula yonke into iphume, yonke intandabuzo imkile, konke ukoyika kumkile, yonke imizwa yentandabuzo imkile, yonke imvakalelo imkile. Akukho nto emileyo phaya kuphela lelizwi likaThixo, kwaye uSatan akanakuqubisana nokuya. Hayi mhlekazi, akanakuqubisana nabo. Ngoku siyayazi okuya kunyanisile. La madabi enzekile kusukela kumhla wasemyezweni we-Eden. Idabi engqondweni yomntu uSathana waliqalisa. Yintoni awayenzayo xana wahlangana noEva? Akazange aphike ilizwi likaThixo, kodwa waligquma. Wavala ethile emincinci imijelo apha ndaweni ithile. Wathi, kodwa ngokuqinisekileyo uThixo, Genesis 3:1, yabona, ngokuqinisekileyo uThixo, zonke ezi zinto athe yena wazithembisa. Wayelazi ilizwi lalilungile, kodwa wayeyazi wayengenakuza ngqo aze aluqhushumbise ekuhleni ngolwa hlobo, kodwa waligquma. Njengomama wayeqhele ukusenza sithabathe iyeza kwaye ebeye azame ukufaka isiselo se-orange kwi-castor oil. Bethu, nje kungcono uthabathe i-castor oil ingena siselo se-orange nantoni ananisiweyo. Yabona yena umama sasiqhele ukuvuka ebusuku kwaye eya kusinika ioli yelahle ukwenzela ukukrala koqhoqhoqo kwaye ubeya kubeka ioli yelahle aze afake iswekile kuyo. Yabona hlobo lohana haniso kodwa iya kutshisa nje indima zakho iphantse ukwehla emveni kokuba iswekile isukile. Ke leyo yindlela eyiyo sihlobo. USathana uzama ukubana kumhanani simalunga nayo. Uzama ukukubonisa into ethile engcono, indlela elula, icebo elibhadle ngakumbi. Kodwa akukho cebo libhadle ngakumbi kuneliya libekwe nguThixo ekuqalekeni. Ilizwi lakhe, bamba elalizwi, fumana ukubambelela kulo, lenze lona lifumane ukukubamba. Hlala phaya kunye nalo, leyo yinto. Idaba laliwa kana uEva wavula ingqondo yakhe ukuba aphulaphule kuzathuzeni kwakhe. Lowo ngumbhobho womsela ngena ngawo. Elo lijelo elihlangalo ukuzathuza kwakhe. Yena emphefumlweni wakhe wazathuza. Amehlo akhe ayekukubona, wayibona inyoka. Yayintle ibukeka, ingcono kakhulu kunomyeni wakhe. Yayiyeyona enobuqhophololo yaso sonke isilo sasendle kwaye mhlawumbi yayiyindoda enhle kunomyeni wakhe. Yakhangeleka njengesilo esikhulu esinezoso simile phaya, indlela yayinkulu ngayo kwaye sasizama ukumxelela into enkulu eyayiyo. Kwaye into yokuqala wayenzayo wavula ingqondo yakhe kwaye xana wakwenzayo ukuzathuza kobuntu kwayibamba. Kutheni akuyi kuba imincili naokuya? Leyo yinto ayenzayo emfazini namhlanje. Umfazi othile enomncinci othandekayo omyeni afumane ethile yakhekileyo enkulu indoda enezoso. Le ndoda iyakuzama ukuvula izizathu. Khumbula, lowo nguSathana, lowo ngumtyholi. Okanye ngokuphendulelekileyo, indoda kumfazi, umfazi kwindoda, nangayiphi indlela. Yinto ayenzayo usebenza kulamandla okuzathuza esasazela okanye into ethile iyaqalisa ukungena. Kodwa nika ilizwi likaThixo indawo yokuqala. Indoda ayinakuza ayinakona. Haleluya! Nantsi lena iyafika eyangoku. Indoda ayinakona ide kuqala ilahlele ecaleni ilizwi likaThixo. Ayinakho kwauko oko ukungakholwa. Ide kuqala yahlukane nelizwi likaThixo. Ubukhona bukaThixo ayinakona. UEva ebengenakona wade wabekela bucala ilizwi likaThixo ukuvula idelo lakhe lokuzathuza ukungena kumphefumlo wakhe. Waze waqalisa ukuzathuza ngoba ngokuqinisekileyo umyeni wam akazange wandixelela ezi zinto. Kodwa ndiyakholwa ukuba wena wandixelela ndifanele ndizenze ezi zinto. Kodwa ndiyayazi uyenza ibe yenene kakhulu kwaye icace kakhulu. Ndiyakholwa iyakuba yemangalisayo ngokuba wena uyenza icace kakhulu kum. Ndiyabona naliya idabi lokuqala kwaye ngela dabi libangele yonke enye imfazwe kwaye konke ukuphalazwa kwegazi okwakhe kwafika kwabangelwa kanye phaya e-Eden umfazi. Waye wangakholelwa ilizwi likaThixo kwaye ukuba intwanana enye encinci yelizwi likaThixo laye langakholelwa labangela yonke le ngxaki. Siza kubuyela njani emva singalikholelwa ilizwi? Andinakuyenza. Kufuneka nivale zonke ezinye zezi zinto, isazela, iinkumbulo, nize nithi zizathu, kunye nazo zonke ezi zinto zingezinye, ukulahla phantsi izizathu. Asizathuzi malunga nayo konke konke, akukho nto konke konke. Samkela nje ilizwi phezu komba, uThixo utshilo njalo, ize ibekwe umfula phakathi kwakho noThixo. Wonke umjelo uthi uvuleke phakathi kwakho noThixo ngoko. Naliya idabi, elona lokuqala, umgca ongaphambi. Masingasebenzisi umpu wokuzingela i-22, masifumane ibhombu ye-atom, masiwenze kakuhle umsebenzi. Masifumane kaThixo ibhombu ye-atom. Iyintoni mzalwane uBrenham, UKHOLO, elizwini lakhe? Leyo yekaThixo ibhombu ye-atom. ikhushumbise izifo kunye nedemoni ekhohlwa nasekunene iyazinyamalalisa ukucalula iyatshabalalisa nje ichethakalisa yonke into engenabuthixo xa nalabhombu yokholo isiwela ngaphakathi phaya kunye nelizwi likathixo emva kwayo iqhushumbisa wonke umtyholi sonke isigulo sonke isifo uthi ingaba injalo mzalwane uBrenham ngoko kutheni kwenza kwabathile kwaye hayi kwabanye kungenxa yomjelo ungajonga uze uyibone kodwa ufanele ube nayo ngaphakathi apho ukujonga ngale ndlela hayi phandle phaya ukujonga ngaphakathi ufanele ube ngaphakathi ujonge ngaphandle yabona akunakuza ngesizathu akunakuza ngezinye zezi zinto ufanele uze kakuhle ezantsi ngejelo likathixo lalo kanye ukuya emphefulweni kunye nendlela oyenza ngayo yintoni ijelo lokugqibela kukuzathu kanye ukwehla uthi izimvo ndingayiva ehe nantsi ya ehe ndingayijojisa okanye nanjalo njalo ezi zinto ziphaya ehe into elandelayo uyazathuza kulungile ikhangeleka ngathi yena ufanele uyazi into athetha amalunga naye ugqirha uthi andinakuphila oko kufanele kube njalo uyabona kanye phaya wena uphosile lowo ngumtyholi emile phaya lowo ngumtyholi efaka izinto kuwe sukuyikholelwa haleluya ilizwi likathixo lithe ndiyaku ngaphezu kwento zonke ndingathanda niphumelele empilweni injalo loo nto ngaba lijonyilenene njani phandle phaya yabona ndifuna niphumelele empilweni nantsiya kanye phaya loo mijelo uyifumane nje yona uyivule sukuyigqitha nje emva koko uba usathana angangena phaya angene ngezizazela kunye nazo zonke ezinye ezi izinto ngoko yena ungena kanye ezantsi apho ayi ekugqibeleni emphefumlweni engqondweni ngoku ukuba nje angakufumana akusokuze ujonge kwezinye zazo ude kuqala kufuneke umvumele yena angene apho kufuneka umvumele angene emva koko xana engena unolawulo emva koko yintoni ayenzayo uyaqalisa ukusebenzisa isazela uyaqalisa ukusebenzisa oku qalisa ukusebenzisa le ndawo yokuphuma yintoni ukubona ukungcamla ukuchukumisa ukujojisa ukuva ukuqikelela sazela inkumbulo izizathu ukuchukumiseka uyaqalisa ukusebenzisa yonke loo mijelo emincinci eyahlukileyo okoko nje nakho ukungena ngaphezu kwalena apho ufanele aze engqondweni yakho kuqala kwaye ufanele uyamkele inakho ukuphulaphula ingakuntlida kodwa ayinakufika kuwe ude wena uyamkele xana usathana wenyuka waya kueva waza wathi uyayazi isiqhamo sihle wema umzuzu kuxa wenza impazamo xana wemayo umzuzu sukumela kwanto ufumene umyalezo uyesu uyaphila uthixo ngumphilisi lowo ngumyalezo sukumela kwanto hayi izizathu hayi nanye into kodwa wema umzuzu kuxa usathana waya ngqo kulaa ngqondo wathi kuhle ivakala bhadileyo musa ukukwenza oku ya thabatha nje oko uthixo wakutshiloyo uabraham ungathini ukuba wayemile ukuba azathuse xana yena wamxelela wayeza kuba nosana ngosara kwaye wayenamashumi amathandathu anesihlanu kwaye yena ayenamashumi asixhenxe nesihlanu kwaye xana wayenekhulu naye naye wayenamashumi asithoba yena futhi yena wavuma ukuba ilizwi likathixo lalinyanisile kwaye wabiza zonke ezo zinto ezazingekho njengezazikho yabona yena nkqu nethemba kwakungekho nathemba akazange asebenzise nathemba ke uthi ndiyathemba ndingakwenza konke kulunge ndiyathemba ndiyakuphila ndiyathemba ndifumane umoya oyingcwele ndiyathemba ndingumkristu ndiyathemba ndenza oku akukufuni okuya uabraham akazange ajonge nokujonga kokuya amen ngokuchasene nethemba walikholelwa nangoko ilizwi likathixo ukholo lungaphaya kwethemba ukholo luza lusuka ngasemva apha kwingaphakathi ukholo luza lusuka apha ungena njani ngale ngqondo eli sam umphambili wedabi umile phaya ngoku xana ufumana idabi lume ngoluhlu ngoku umtyholi uhleli kanye kuyo yonke intliziyo ngale ntsasa uhleli entliziyweni yale ntombazana incinci uhleli ezintliziyweni zenu uhleli kuyo yonke indawo phaya yena uthi ndikubonile uzama ngaphambili ndikuvile okuya ngaphambili mgxothe yiloo nto yonke mgxothe yathini iBhayibheli apha itekisi yethu mgqothe njalo lonto mgqothe sibe siqeqeshiwe ndicinga yintoni ingxaki ngathi bashumayeli ndiyamangala hlobo luni loqeqesho esithe sabanalo uthixo uqeqeshela ukwenzela eli dabi likhulu umateyu 24 wathi phaya kunye nodaniyeli 12 ngokunjalo wathi kuyakubakho ixesha lengxaki engazange yabakho emhlabeni ngaphambili kwaye siphila kwelaa xesha xana inkcubeko nemfundo kunye nezinto ziye zagubungela ngokuthambileyo ilizwi likathixo zaze zafika kwizizathu kunye nanjalo njalo idabi lingoku bani oya kuma haleluya idabi lilungele ukungena umtshakazi ume ngoluhlu ngoku jonga okungako ukuba kukhulu ukuchaswa esinako ngaphaya ubani oya kuba njengodavide wathi niyeka lowa ungalukanga umfilistiya anyevulele imikhosi yophilayo uthixo ndiyakuya ndiyakulwa naye amen uthixo ufuna amadoda nabafazi ngale ntsasa abangaphakamayo baze bathi ndiyakuthabatha inkosi elizwini layo amen akukhathaliseki intoni esilelayo apha oku nokuya kunye nokuthe kwenziwa ngulowa oko akunanto yakwenza nayo nina boSawule kunye nanjalo njalo ukubani yamoyika buyelane emva apho ningabakhona kodwa umkhosi kathixo uyaphambili amen amadoda angamakroti amadoda okholo amadoda amandla amadoda okuqonda akudingeki achubeke akudingeki abe ngafundileyo kufanele abe yimijelo uthixo uthabatha loo mijelo mincinci yena wema umzuzu ukuba azathuze esithi ulungile ngoku masibone ke njengokufana ungatheni ukuba elinenekazi lincinci ngale ntsasa akukho ntandabuzo ugqirha uye walixelela lona limalunga nasekupheleni kwendlela akukho nto enokwenziwa ke ngoku lo wangu laa gqirha andimgwebi laa ndoda yindoda ingusonzululwazi ibona ukuba isifo siwoyisile umzimba womntwana ingaphaya kwayo yonke into akanayeza eliya kuthi liyinqande ke ngokunjalo laa mhlaza uya kumeyisa laa mfazi ngokuqinisekileyo ukufa kulweyisile olwasana kodwa umthetheleli oyintloko wethu haleluya walo mkhosi mkhulu yena uluvuko nobomi akukho nto enokumoyisa yena haleluya ubuchopho bomkhosi bulele kumthetheli wawo ubukrelekrele uRommel eJamani wayebubuchopho beJamani hayi uHitler uRommel injalo loo nto uEisenhower amadoda omkhosi uPatton loo madoda ayengaphambili kuxhomekeke kwindlela athi anika ngayo umyalelo ulandela umthetheli wakho ukuba uluhlobo olulungileyo lwenjengele ukuba uluhlobo olulungileyo ukuba uyinjengele enkwenkwezine ukuba uqinisekisiwe ukuba uqinisekisiweyo ukuba ulungile mlandele nokuba ikhangeleka ingalunganga kuwe yiya ngaphambili yenza njengoko yekuxelela haleluya sinenjengele enkwenkwezintlanu ebizwa JESUS ebeka iinkwenkwezi ezintlanu kuthi KHOLO akazange ahlulwe dabi haleluya weyisa ukufa isoko kunye nengcwaba wasusa amadimoni endleleni ungumthetheli oyintloko omkhulu ke umtyholi akakho kwasemfanekisweni idaba elikhulu elakhe lenzeka liyalungiselela kanye ngoku ngokuqinisekileyo linjalo oh haleluya xana ndicinga ngalo xana ndeemandaze ndabukela yena esenza izinto ndambona yena etyhila izinto evula izinto wathi iyakuba ngale ndlela nangalaa ndlela nantsoko ow jonga emva apha uze uthi ngubani lo mthetheli mkhulu ow andijongi ngasemva ndize ndibone ukuba ngugqirha nje nanje ndiyabona oko umphathi wakutshoyo ungumphathi wosindiso lwethu haleluya yintoni usindiso intlangulo uzuko ungumthetheli wentlangulo yethu iyure enkulu yokuhlasela ifikile haleluya joni nezikrweqe zibengezela imibala iphephezela ukholo nentandabuzo likubeka kuluhlu kulo mqhuba ngale ntsasa intandabuzo kwelinye icala ukholo kwelinye icala majoni yimane endaweni yenu yomsebenzi haleluya umthetheli wethu ikhwezi lokusa uyakhokhela akazange wahlehla yena zange akalazi igama ahlehla akudingeki ahlehle amen okuqinisekileyo elona daba elikhulu elakhe lali liyaqhubeka ngoku kanye phakathi apha ngoku ewe mhlekazi phakathi kobomi nokufa phakathi kokugula nempilo phakathi kokholo nentandabuzo oh baby phakathi kokukhululeka nokukhonxo idaba liyaqhubeka bengezelisani imikhonto yenu majoni polishani izikrweqezeni uThixo ulungisa amajoni akhe amen uThixo uthambisa umkhosi wakhe iMelika inxibisa amajoni ayo ngendlela engcono enako ukuba nako ukunxiba ngayo izigcina ntloko zentsimbi kunye nezikrweqe kunye nako konke abanako iinqwelo zomkhosi ezixhotyisiweyo nantoni abangena kuyo uThixo unxibisa umkhosi wakhe halleluya loluphi uhlobo lwesixhobo alusebenzisayo umoya wekrele ilizwi likaThixo amen ilizwi likaThixo libukhale ngaphezu kwekrele elintlangothi mbini amahebhere isine ihlaba lahlule kwanethambo kwa umongo wethambo kwanomcaluli weengcingane zengqondo ilizwi likaThixo ukukholelwa ilizwi lakhe kwayeyindlela uThixo axhobisa ngayo oko koko akunika uEva ukuba azixhobise ngako kwaye waphula izixhobo zakhe ingaba wayenza njani ngokuvulela ingqondo yakhe ekuzathuzeni akuzathuzi ngelizwi likaThixo alinakuzathuza wena lilizwi nje likaThixo akukho ntandabuzo malunga nalo akukho kuzathuza kulo lilizwi likaThixo oko kuyayilungisa oko kuyayifumana oko kuyilungisa naphakade jonga oko ndikuthethayo sithandwa lilizwi likaThixo uThixo ulithembisile uThixo utshilo njalo bathi kuAbraham wazi kanjani ukuba uza kuba nalo olwasana uThixo utshilo kanjalo oko kuyayilungisa kuhle kutheni ungenalo andiyazi ndiza kulifumana nini kodwa ndiza kulufumana uThixo utshilo kanjalo oko akusayi kundimisa nakancinci wabi kutheni ungabuyeli emva kwikhaya lakho apho usuka khona ndifanele ndibe ngumphambukeli nomhambeli kweli lizwe amen uThixo unikeze ngesithembiso uThixo uza kunikeza ngosana kanye kulo mhlaba andithumele kuwo halleluya uThixo uya kukuphilisa kanye kwesi simo sikamoya oyingcwele apho akuthumele khona uThixo uya kuyinikeza kuwe yikholelwa nje amen vula imibhobho yomsi yomphefumlo nomzimba izimvo kunye nesazela uze nje uyeke ilizwi likaThixo ligqobhozele kuqala lithabathe laa ngqondo nali ayithafa ledabi hayi ukuthi kuhle ukuba ndingayiva ngokuchukumiseka ukuba ndinokuva ngokuchukumiseka uzuko likaThixo lusiwo ow oko akunanto yakwenza nayo hayi kwanto vula laa ngqondo elo lithafa ledabi phaya kulapho idabi liqala ukwehlela kanye apha kumgca ongaphambili ingqondo yakho yivule uze uthi ndi yonke intandabuzo ndithandabuza iintandabuzo zam amen ndithandabuza iintandabuzo zam ngoku ndikholelwa ilizwi likaThixo naku ndisiza sisathana into ethile iza kwenzeka ngokuqinisekileyo iyakwenzeka ewe mhlekazi wathambisa abakhonzi bakhe ngomoya wakhe wabathumelela iingelosi abantu bahlekisa ngoku ya ngamanye amaxesha iingelosi mandikhe ndityhile nje into ethile apha nani nje umzuzu masityhileni ngapha kumahebhere nje umzuzu amahebhere isahluko sesine kwaye masikhe ndithetha isahluko sokuqala samahebhere size sityhile kumqolo weshumeli nesine ingaba asingabo bonke na abamoya abalungiselelayo bathunyelwa besuka bathunyelelwe ukulungiselela abo baya kuba ziindlalifa zosindiso yeyiphi kwezi ngelosi awakhe wathi hlala wena ngasekunene kwesandla sam zonke iingelosi zikathixo ngoku apha ibhayibhile ibuyela kanye emva ize isixelele apha ukuba uThixo uthumela iingelosi ozuko zizintoni imimoya elungiselelayo ozuko imimoya elungiselelayo ithunyelwe phi isuka ebukhoneni bukaThixo ukuba yenze ntoni ilungiselele ilizwi lakhe amen azimelanga kulungiselela imfundo ngezenkolo yeqela elithile lobuhlelo kodwa ukulungiselela ilizwi lakhe yiloo nto imimoya elungiselelayo ithunyelwa sazinjani ukuba yiyo ibhayibhile yatsho ukuba ilizwi lenkosi leza kubaprofeti ingaba injalo ezi ngelosi zilungiselela ilizwi lakhe ngomoya wakhe zilungiselela ilizwi ngomoya oyingcwele kwaye umoya kunye nelizwi ziza kubaprofeti kwaye abaprofeti banelizwi likaThixo. Eso sisizathu babenakho ukwenza imimbangaliso abayenzayo. Yayingeyondoda, yayingumoya kaThixo endodeni, umoya kaKristu endodeni. Kuba ilizwi likaThixo yintoni ayenzileyo ukucoca wonke umjelo. UThixo wayemkhethile kwaye wayekuthanjisiwe ngomoya oyingcwele. Kwaye yayingenguye, kwaye zange enze nanye into de wayibona embonweni. UEliya wathi kwintaba yeKarmeli, konke oku ndikwenzile ngokomyalelo wakho. Ngoku, Nkosi, makwazeke ukuba wena unguThixo. Oh, uzuko kuThixo. Ndiyibonile amatyeli amaninzi. Xana ubona umoya kaThixo ubetha indawo, kwaye laa ndawo iba phantsi kwentambiso. Ukuba eli qela lincinci ngaphakathi apha ngale ntsasa, nje linokuthabatha le ngqondo apha. Lisuse yonke intandabuzo endleleni. Ungatheni ukuthandabuza kwakhona? Xana ubona abafileyo bevuswa, iziqhwala zihamba, imfama zibona, izithulu zisiva. Ingelosi yenkosi kwanomfanekiso wakhe ujinga apha eludongeni, wenze inzululwazi zidideke ndaweni yonke. Yintoni ayenzayo? Hlala kanye nelizwi. Amen. Lisika lonke idemoni. Ewe, liyayenza. Yintoni? Omoya abalungiselelayo bethunyelwe besuka ebukhoneni bukaThixo ukuthambisa abathethi belizwi abahlala nelizwi. Kwaye yena uyaliqinisekisa ilizwi ngemiqondiso elandelayo esizisa uYesu okwanguye izolo namhlanje naphakade. Nanku ya yena singathini ukuthandabuza xana yena zombini ngenzululwazi ngokuphathekayo nangokomoya. Yonke indlela inokuqondakaliswa, yena uyiqondakalisile apha. Yintoni ingxaki isezingqondweni zethu? Sivula iingqondo zethu kwinto sithi ke ngoku andazi nokuba ingaba yiyo okanye hayi, mhlawumbi ukuba ndiziva ngcono ngomso. Oh, oko akunayo nanye into yakwenza nayo. Njengoko ndasoloko ndisitsho, uAbraham wayenokuba wathi kuSara wayegqithile kwisigaba sokuba ngumfazi, nyayazi endithetha khona, ixesha lobomi, iintsuku zakhe zamashumi amabini anesibhozo. Yabona, wayenamashumi amathandathu anesihlanu budala. Mhlawumbi wayegqithile kulo ngeshumi elinesihlanu amashumi amabini eminyaka. Kwaye wathi kuye, mhlawumbi kwiintsuku ezimbalwa ezilandelayo, wathi, akuva namnye umahluko sithandwa, nantwana yamahluko. Oko akunayo nento enye yakwenza nayo. Siyaqhubeka nakanjani? Kulungile. Ngoku ukuba uqalisa emva njengomfazi osemtsha kwakhona, siyayazi ngelaa gazi lobomi ke ngoko sifumanisa phaya ukuba iza kukhusela usana, kwaye yonke into iyakulunga. Ngoku ingaba uva namnye umahluko namhlanje, ibe iyinyanga kusukela yena wandithembisayo? Ingaba uva namnye umahluko sithandwa? Hayi kwantwana Abraham, akukho mqondiso wanto ndisafana nje nabe ndindikuko ngoku ngelweminyaka imbalwa igqithileyo. Akukho nantwana yamahluko. Uzuko kuThixo siza kuba nalo nakanjani? Ingaba uthetha Abraham phezu jonga ukuba yena wakuthembisa ngokuqinisekileyo, yena uya kukunika umqondiso ngale ndlela. Ngokuqinisekileyo yena uya kusinika umqondiso. Haleluya. Esibuthathaka nesirhexezayo isizukulwana sifuna umqondiso. Injalo loo nto. Wayenawo umqondiso. Yayiyintoni? Ilizwi likaThixo lalingumqondiso. Angathini uThixo ukuphilisa lo mntwana? Ilizwi likaThixo litshilo njalo. Ukuba ndiva umzwa okanye kungekho mzwa, ukuba ndi akukhathaliseki kwenzeka ntoni, uThixo utshilo njalo. Oko kuyigqibile. Abraham wathi, qokelela iibhonethi zakho nayo yonke into ihlangane, siyemka siya elizweni. Uyaphi? Andiyazi. Amen. Kodwa siyahamba nakanjani? Naku siyahamba, sibopha umthwalo kanye siyahamba. Haleluya. Elo lilizwi lenene likaThixo. Yayintoni yayimbambile phambi kwakhe? Isithembiso sikaThixo. Ilizwi likaThixo siza kuba nalo. Phuma phakathi kwabantu bakowenu Abraham, bona into yayo bangabathandabuzi nabangakholwayo, ayakukufaka nawe kwingxaki enye. Phuma zahlule uze uphilele mna. Yintoni? Shiya sonke isazela sakho nezimvo zakho ngasemva kwakho ngolwa hlobo. Vula ingqondo yakho uze ukhumbule, ndim yiza phila nam. Amen. UThixo ubiza yonke imbewu kaAbraham ngale ntsasa eyibizela kola hlobo lunye lobomi. Idabi elikhulu liyaqhubeka ngoku kwihlabathi jikelele. UThixo ufuna abantwana bakhe bazahlule kokuya. Ukujonga, ukuncamla, ukuchukumisa, ukujoja, ukuva, uqikelelo ngengcini, sazela iinkumbulo, ukuzathusa, ukuchukumiseka, yonke into. Bavule ingqondo yabo baze bavumele ilizwi lingene, baze bamatshe nelizwi. Elo lijoni lenene. Leo yintela inkwenkwezi ezimengayo. Ilanga nezijikelezi zalo azikatshintshi. Izodiac, ikhwezi lokusa liphuma kwindawo yalo yomsebenzi yonke intsasa njengokuchanekileyo ngendlela elayenzayo xana umhlaba wadalwayo. Ikhwezi langokuhlwa lithabatha indawo yalo yonke inkwenkwezi, iinkwenkwezi ezisixhenxe kwaye kanye ngexesha lexesha lonyaka ziphaya kanye apho zifanele zibe khona. Inkwenkwezi yasentla ime bhunxe kwaye ayishukumi. Haleluya. Into yonke ijikeleza kwinkwenkwezi yasentla kwaye zonke ngokuba isembindini kanye womhlaba. Lowo nguKristu. Amen. Umile phaya eyalela umkhosi wakhe njengomthetheli omkhulu. NjengoMoses entabeni ephakamisele izandla zakhe phezulu kwaye uIsrayeli esilwa esika ukuvula indlela yabo. Kwaye wema ephakamisele izandla zakhe phezulu. Wema ephakamisele phezulu izandla zakhe de ilanga laya kuthola. Kwafuneka bambambe izandla zakhe zibe phezulu. Lowo yayinguMoses. Wayengumfuziselo kaKristu ukuqinisekisa ukuba izandla zakhe zihleli phezulu. Izandla zakhe zazibethelele enqamlezweni. Haleluya. Kwaye wakhwela kwiindonga zokukhuselo zozuko namhlanje eneengubo zakhe ezinegazi phambi koThixo. Kwisandla sakhe sasekunene sobungangamsha bakhe phaya kwaye idabi kulo lonke ijoni liyakusika livule indlela yalo. Anikhathali kwenzeka ntoni ngelizwi likaThixo uyakusika azivulele indlela eya enkululekweni. Amen. Njengentshontsho lenkukhu liseqandeni, ungathini ukuba liyoyika ukukroba? Ungathini ukuba liyoyika ukuchola iqanda? Ungathini ukuba intshontsho elincinci ngaphakathi kweqanda, intaka encinci lalisoyika ukuchola iqokobhe leqanda? Bekungathini belinokuva isandi ngaphandle sisithi sukuchola elo qokobhe? Ungazivisa kabuhlungu kodwa indalo ngokwayo emtakeni iyayixelela, ichole, vula isikroba kulo. Yenza yonke imibutho emidala ithi imihle emimangaliso yegqida, uza kuzivisa kabuhlungu ungena ekubaxini. Chola kanye kwiqokobhe njengamandla onokuba nako. Haleluya. Sathana, suka, ndiyaphuma apha. Yiloo nto andilelanga apha kwakhona, ndihlelanga apha kwakhona, andikho kulo mhlaba mdala womtyhuli kwakhona. Yaqhola indlela yam yokuphuma ngale ntsasa. Amen. Yilikhosi. Amen. Haleluya. Kodwa ela khosi lincinci lidala laa ntamo yehamile enkulu emva phaya ichola kwela qokobhe. Akukhathaliseki laliqine kangakanani iqokobhe, lachola kanye laphumela kulo. Into yokuqala oyaziyo ngoko, lingaphaphazela iimpiko zalo kancinci lalilungile. Chola indlela yakho uphume. Injalo loo nto uyenza njani? Iqhushumbise ngo itho inkosi, itho inkosi, itho inkosi. Ekugqibeleni uyaqalisa ukujoja umoya omtsha, itho inkosi. Ukhuphe intloko yakho ngaphandle, itho inkosi. Hlala ngamandla ngoku, uyaphuma. Alizange libuyele emva eqokobheni kwakhona. Amen. Likhululekile. Oh bethu, elalizwi ukuba lakhe lahlala ngazo zonke ezo zimvo kunye nezazela nezinto ukuba lizinze ezantsi apha kwaye laa ngqondo ithe yavula ize ilivumele. Oh Thixo, yiba nenceba. Akuzange kwabakho nto yakulikhonxa kwakhona. Ukhululekile. Lowo athe unyana wamkhulula uphumile eqokobheni. Ihlelo lakho alinakuze likubizele ngasemva. Umtyhula akanakuze enze kwanto kuwe. Angasisiza kwaye enze umkhulungwane ngoko. Kodwa ukwindlela ephakamileyo ubaleka ngesantya esiphezulu. Oh bethu, ubaleka unyuka ngendlela ephakamileyo kakumkani. Ijoni lomnqalezo elithanjisiweyo. Kwaye nina nonke makhosi ngokholo nibabaza uYesu ukukhanya kwehlabathi. Nibaleka ninyukela kwindlela ephakamileyo kakumkani ngokuqinisekileyo. Ewe mhlekazi, abo ngomoya abalungiselelayo bethunyelwe besuka ebukhoneni bukaThixo ukuba babe ngabalungiseleli. Ukulungiselela ntoni? Ilizwi lakhe, hayi imfundo ethile ngezenkolo, kodwa ilizwi likaThixo. Bangomoya abalungiselelayo bethunyelwe besuka kuThixo ukuba balungiselele. Omoya abalungiselelayo. Oh, kwaye khumbulani ukuba ulungiselela into ethile ngaphandle kwelizwi ayisuki kuThixo, kuba ilizwi lakho lisoloko lingqinelwa ezulwini. Oko ezulwini ilizwi la uThixo uyaliqaphela lona, kwaye akasokuze athumele umoya ukulungiselela into ethile ngaphandle kwelizwi. Akasokuze athumele umoya onenkolo iDDD PhD kunye nekhola yakhe ijikelwe ngasemva yonke into enjeya ithi ulungi akade imihle emimangaliso yegqibi zonke siyakwazi oko. Hayi, hayi, oko akusuki kuThixo, kuchasene nelizwi. Amen. Uthumela abo balungiselela umoya welizwi. Amen. Oh, ndinamalunga nezimbini okanye ezintlanu ngaphezulu izinto, kodwa ndiyakuziyeka ngelixesha. Ndizichole kwicawa elandelayo. Kulungile. USathana namadimoni akhe bathandisiwe. Ukuba aba moya bazingelosi bathandiselwe ukuzisela wena ilizwi, ukukubangela wena ukuba ukholwe ilizwi. Ngoku, unganakho ukubona apho wakhe weva umprofeti owenene umprofeti kaThixo ephika ilizwi likaThixo. Hayi mhlekazi, kwenzeka ntoni xana imibutho yemihla yabo yavuka yaze yathi, ngoku akulungisanga, wazimela yedwa, kwaye wema yedwa wathi, ilungile. Jonga kumikhaya ezantsi phayanga lamhla, umqengqeleki ongcwele omncinci, yabona, unyana kaImla, kwakukho amakhulu amane athandisiweyo, afanele abe njalo, abaprofeti abathandisiweyo bemile phezulu phaya, bonke bondlekile. Kwaye belungisiwe kunye nezidanga ezikhulu ezifunde kakhulu kwaye zahonjiswa izifundiswa bathi nyuka kumkani wethu othembekileyo inkosi ibe nawe oku yakho kwethu uYoshua usinikile ke nyuka uze uthabathe oko kunjalo ngqo nyuka uze uthabathe oko wathi ke uYoshua niyayazi uYehoshafati wathi ingaba kukho ongomnye ndaweni ithile kuhle babe namakhulu amane utheni ungakholelwa amakhulu amane wathi kodwa ngokuqinisekileyo unaye omnye ndaweni ithile wathi ndikulungile sinaye kukhona ongomnye kodwa oh ndimthiyile aha yabona kukho lowo ngumfoyi ndingathanda ukumamela kuye yabona wathi nyuseni eze masibone oko ayakukutsho kwaye ke baya baze bamxelela yena bathi ngoku phulaphula ubeke intshumayelo yakho nje kakuhle ngale ntsasa kuba ushumayela kukumkani ushumayela kwiyom iimanyano yabalungiseleli bethilethile yabona basepalestina yonke imanyano yobulungiseleli ngoku khumbula nako abakuthiloyo nditsho into ekwanye ukholelwa into ekwanye lowo mncinci wayenendoda engalunganga phaya laa ndoda sele yakushiyayo oku kuzathuza kudala sele yayicocayo imibhobho yokuhambisa umsi uyabona isazela sayo kwaye kuhle kutheni uyayazi into abaya kuyenza ukuba uya kutsho into ekwanye ndiyacinga baya kukwenza umphathi wabefundisi wesithili mhlawumbi baya kuyenza baya kukwenza umveleli omkhulu wesithili sengingqi apha ukuba uya kuvumelana nje nabo leyo yayingeyondoda yenene kaThixo kutheni imibhobho yayo yokukhupha umsi yayicociwe sonke isazela sayo kunye nento yonke ivulekile ingqondo yayo yayivulekele ilizwi likaThixo kwaye ilizwi likaThixo kuphela ibiya kulikholelwa abo ngomoya abalungiselelayo lowo ngumoya olungiselelayo wathi andiyazi manditsho ngoku kodwa ndiyakunixelela le nto inye ndiyakutsho kuphela oko uThixo andixelela ukuba mandikutsho ke balinda obabusuku waba nombono intsasa elandelayo ndingafanya ndicinge uMikhaya ejonge ngezibhalo kwaye athi ngoku masibone ngoku ingaba laa mbono ngoku onke wona amadoda kukho into engalunganga apha ndaweni ithile kuba sichasene koko bakutshoyo kuhle ingaba sona siya kuthini masibone oko Eliya wakutshoyo emva apho umprofeti kuba siyayazi wayengumprofeti jonga oko ilizwi lenkosi leza kuEliya ehe kwaye yintoni lona elakutshoyo kwaye izinja ziya kuxhapha igazi lakho uJezebeli izinja ziya kumtya kwaye ngenxa yelungisa uAhab ilungisa uNaboti wathi ngoko xana wakubonayo oko wabona ukuba umbono wakhe wawuthe ngqo kunye nelizwi likaThixo ngoko la Ahab mdala yayisiza kuye waphumela ngaphandle phaya wathi nyuka kodwa ndimbonile uIsrayeli yabona wayengenazintloni ukuchaza umbono wakhe ngoko kuba wawulilizwi lenkosi wayazi wayenokuthabatha laa nto njengokugqibeleleyo intoni wayevule intliziyo yakhe ingqondo yakhe elizwini likaThixo kwaye ilizwi likaThixo lalityhilwe ngasemva ke wayazi okuya ngokugqibeleleyo yayelilizwi likaThixo ngoku uthi o ukuba nje ndingaba ngumikhaya ungaba nguye unguye unguye nawe sithandwa ungumikhaya umprofeti yintoni onokuyenza vula ingqondo yakho yintoni endizama ukukuxelela yona ngale ntsasa ilizwi lenkosi yabona vula ingqondo yakho uthi ngoku uyayazi ndiyakholwa ndingaphilisa ulungile liyintoni ngoko ingaba lilizwi lenkosi ngokuqinisekileyo lilizwi lenkosi kwaye laa mfo apha uthi imihle yemimangaliso yegqitha akunakukwenza oku kwaye wena libala ngaye beka uThixo kuqala. Naku kusiza ilizwi lenkosi kwaye walithetha kwaye laba njalo. Ngoku, yintoni awayenzayo uSathana? USathana wathambisa abanye. Ngoku, uSathana uthambisa abakhonzi bakhe. Oh, ngokuqinisekileyo. Ehhe, ngokuqinisekileyo. Uthambisa abakhonzi bakhe. Ubathambisa ngantoni? Ngokungakholwa. USathana kunye namademoni akhe bathambisa uluntu ukuba lingakholwa ilizwi likaThixo. Ngoku, ukuba ufuna ukuqinisekisa oko, tyhila kwiGenesis 3:4, masityhile emva phaya, size siphulaphule koku nje umzuzu, size sibone ukuba oko asibobuqhinga bakhe bokuqala, into yokuqala awayenzayo, kazange ashiye amaqhinga akhe amanye. Uwenza ngalo lonke ixesha. Ngoku, bona nje ukuba kokukokukuko. Ngoku, akazange aphikisane nelizwi, wambangela nje yena uhlobo lokuliqonda phosakeleyo kancinci. Nyayazi, nje uhlobo lokulenza livakale ngendlela ofuna livakale ngayo, sukuthabatha ilizwi lonke. Ngoku, iGenesis inayo apho, iGenesis 3:4, masibone ukuba oko koko kukuthoyo ngoku. Ulungi. Yaza yathi inyoka kumfazi, ngokuqinisekileyo anisayi kufa. Ngokuqinisekileyo akuyi kufa. Yabona wacaphula yona phaya. Oh, siyakholwa imihle imimangaliso yegqitha. Asikholwa ukuba kukho into enjengabantu abamkela umoya oyingcwele njengoko benzayo ngePentecost. Oh, nangayiphi indlela obhaptizwe ngayo ayenzi mahluko. Yabona umtyholi, jonga amaqhinga akhe. Ke ukuba ugqirha ukuxelele akunakuphila, oko kuyigqibile. Ngoku, hayi ukudelela ukungakholelwa ugqirha. Ugqirha usebenza kumgca wobunzululwazi, kwaye ugqirha wenze yonke into anokuyenza ukusindisa ubomi bomntu, kwaye abunakusindiswa ukuba akukho nto yimbi ayaziyo yokuyenza. Usekupheleni kobukrelekrele bakhe, indoda inyanisekile. Kodwa ngoku umthi wolwazi ulungile. Kodwa xana usiya mgama kangoko wona uya kuya. Ngoko yehlela kumntu wobomi, uzoqhubeke nje uhambe. Amen. Yilonto iya kusebenza kangako. Ehhe. Ngoko yintoni iqhinga likaSathana ngoko? Yintoni awayitshoyo apho? Ngoku qaphela owokuqala nowesibini umqolo. Ngoku mandifunde umqolo wokuqala apho ukuya kowesithathu. Ngoku inyoka yayisesona sinobuqhophololo kunazo zonke izilwanyana zasendle awazidalayo uYehova uThixo. Yaze yathi kumfazi, uthilo na okunene uThixo, nize ningadli wonke umthi wasemyezweni. Phulaphula kuye ngoku nje indlela abambi ngayo nendlela aligquma ngayo elalizwi. Yabona yena yintoni azama ukuyenza? Ukungena engqondweni yakhe. Yabona uthetha naye emveni kokuba ilizwi lalisele linqatyiselwe phaya. Ngoku sukuvumela uSathana anqabise nantoni. Yabona gcina ilizwi likaThixo linqatyisiwe entliziyweni yakho. Yabona yenza into ekwani. Ngoku qaphelani ninabomi khaya. Wathi umfazi kwinyoka, singadla kwisiqhamo semithi yomyezo, kodwa kodwa isiqhamo somthi osembindini phakathi. Yabona womyezo uThixo uthe, nize ningadli kuwo, ningawucumi sinokuwuchukumisa, hleze nife. Yabona ngoku elo lilizwi ucaphula lona emva kuye. Ngoku qaphelani. Yaze yathi inyoka kumfazi, ngokuqinisekileyo anisayi kufa. Yabona iqhinga lakhe, yabona yintoni azama kuyenza. Laa mntu wokuqala uzama ukuthambisa laa mfazi uxabisekileyo phaya, intombi kaThixo ngokungakholelwa ilizwi likaThixo. Oko koko kanye azama ukufumana yena akwenze. Oko koko azama ukufumana wena ukwenze sithandwa. Oko koko azama ukwenza ngamnye wenu akwenze phandle aphaya, anithambise. Kwaye into ekuphela kwayo kufanele niyenze ngoku, ningabo banelungelo lokuzikhethela. Ngoku ningayamkela ukuba niyafuna, kodwa ikhupheni ngaphandle ukuba uEva ebengazange wema la mzuzu ukuba aphulaphule. Musa ukumela nantoni? Musa ukuma. Xana uEliya waxelela uGehazi wathi, thabatha intonga yam, yiya uyibeke kusana olufileyo, kwaye ukuba nawuphi umntu ukhe wathetha nawe, sukuphendula. Ukuba nabani uzama ukumisa, qhubeka nje uhambe. Khangela kumfazi xana wabiza isicaka sakhe wathi, bopha imbongolo uze uye phambili, kwaye uze ungimi de nditsho kuwe. Yiloo nto Kana ufumene umyalezo. Qhubekeka. Amen. Yithi andinako uhamba kwakhona. Hayi ndibaba uthakathaka. Qhubeka nje uhamba. Musa ukuma. Bekela yonke into obucala. Qhubeka nje utyudisa mzalwana. Unekrele esandleni sakho. Qhubeka nje unqunqa. Ndiye ndaya kwistadium sebhola ngelinye ixesha. Kwaye ndandiza kushumayela. Ndaza ndema emnyango ndajonga phezulu. Phezulu phaya. Yayisithi asingomlinganiselo wenja emlweni. Umlinganiselo womlo enjeni. Ke oko koko kuphumelela idabi. Yabona. Uthi kuhle jonga. Jonga kuwo onke amabandla amakhulu achasene noku. Andikhathali angumlinganiselo mni angawo. Umlo osenjeni. Yiloo nto ebalayo. Lukholo olusemntwini. Ukuba uligwala buyela kumngxunya wakho ukuziqotha. Kodwa mzalwane ukuba ulijoni yimaphandle phaya. Naliya idabi liqhubeka. Okulungileyo nokungalunganga kuqubisene. Masilweni njengoPeter Cartwright waya esixekweni wathi inkosi yandixelela ukuba ndize apha ndize ndibe nemvuselelo. Waqesha igumbi elidala elinguvimba wangena phaya waze waqalisa ukulicoca. Kwaye umxhaphazi omkhulu wesixeko umpu ujinga ecaleni lakhe wehla wafumana amacanga. Abanye babo bathi yintoni eyenziwa ngulaa mfo ezantsi phaya. Wathi ngumshumayeli uza kuba nomhlangano watsho. Ulungile, wathi, iqikelela, kuya kufuneka ndehlela nje phaya ndize ndimkhuphe lesitratweni, ndize ndimkhuphe apha, phelele apha, asifuni mihlangano apha endaweni yethu. Ke, wehlela phaya, watyhala ucango, kwaye uPeter Cartwright wayenxibe ijasi yakhe uyayazi, kwaye nje wayehlamba iifestile kunye neentonga ezantsi, umfo omncikane uyayazi. Umshumayeli omdala wamhleka niyayazi ngokutya inkukhu ngezandla zakhe, nto leyo esisithethe namhlanje niyayazi. Ke yena wayehlamba nje iifestile kwaye elungisa apho umxhaphazi omkhulu waya watsalela idyasi yakhe masemva umpu ujinga ecaleni lakhe wathi, yintoni oyenzayo? Oh, yathi ndihlamba iifestile. Kwaye waqhubeka nje ehlamba iifestile niyayazi. Wayenenjongo enye, uThixo wamxelela abambe imvuseleko, wahlamba iifestile ukwehla. Wathi, asivumeli zimvuselelo khona apha. Wathi, oh, kodwa inkosi ndixelele ukuba ndibambe le mvuselelo. Yabona, waqhubeka nje phandle emsebenzini wakhe. Yabona, yabona. Kuhle, wathi, kukho into enye kufuneka uyiqonde. Wathi, ndilawula le dolophi apha. Wathi, oh, wenza njalo. Waze waqhubeka, ehlamba iifestile niyayazi. Yathi, phambi kokuba ube nemvuselelo kufuneka undibethe kuqala. Wathi, oh, ndiyenze, kulungile, ndiyakukwenza nje okuya kamva ngoko. Wakhulula nje idyasi yakhe, wahamba waya ngaphaya, wamhamba ngekhola waze wamkhahlela phantsi emgangathweni, waze waxhumela phezu kwayo wathi, kufuneka ndilwe ukuba kufanele ndilawule, yongeza ukukhalipha kwam Nkosi. Wabetha itela yaphuma kuyo. Wathi ufumene okwaneleyo. Yathi ewe, yaphakama yazi yaxhawula isandla sakhe. Yasindiswa ngoba busuku ebandleni. Nantso ke, yabona, iyithabatha ilizwi likaThixo uze usike indlela yakho ugqithe kuyo yonke intandabuzo. Yibona, ngokuqinisekileyo yiloo nto. Lowo ngumsebenzi olandelayo. Masiwugqibe. Injalo, into elandelayo ekufanele ndiyenze kukusuka kwintandabuzo zam. Izinkqunqe. Lowo ngumsebenzi wam olandelayo, ukukhupha ukucaphuka kwam, ukuba izimvo zam zindixelela, kulungile uziva kakubi, into elandelayo yokuyenza kukusika laa nto isuke, njalo loo nto. Kulungile, wena baya kundixelela ukuba niyayazi, isazela sam siyandixelela, zalwane uBrenham, ukuba ndike, ungasuke usike laa nto isuke, akusayi kuhambela mgama kunokuya, gqiba umsebenzi wakho olandelayo. Khulula ijasi yakho uze ubeze nje kuyo. Qhubeka nje. Kwinjongo enye, ndiza kuphumelela. Amen. Andinako ungaphumeleli. Ndiza kuphumelela. Amen. USathana uyathambisa. Yabona. Yintoni iqhinga lakhe lokuqala? Laliyintoni indawo yakhe yokuqala awayifumanayo? Ingqondo. Wema okomzuzu ukuba aphulaphule koko wakutshoyo. Oh, akutsho njalo. Phaya, kulapho amaninzi amabhinqa athe enza impazamo yawo. Kunye nabaninzi abafana athe wenza impazamo yakhe, kunjalo, bema umzuzu, nje ukuma umzuzu. Mangaphi amatyeli ndikhe ndabona amatyala oqhawulo mtshato kunye nezinto zivela, kokuya. Kuhle, ndiyakuxelela mzalwane uBrenham, ubize umluzi njengo-vityo vityo, niyayazi, ndaze ndema, kwaye ukunyaniseka, bendingabhekiselelanga kuyo, ehe, nantsoke. Oh, yena, bendihleli ngapha kwetafile, yena, wayenamehlo amahle kakhulu, yabona, aha, yayibona ilonto umtyholi wenza into ekwane oh uqhirha undixelele andinakuphila ke ndinantsoke into ekwane yabona elona daba likhulu elakhe laliwe ke bandixelela ndibone unjenanje banga ukuba unomoya oyingcwele ehe ukukhangele kothile omdala umananisi malunga naphi nabo ababe nawo ngenene ehe ehe umtyholi uyakukwalathisa kwesithile sidala isigu sikanomyayi kodwa akasayi kukubonisa ihobe lenene ehe injalo loo nto akasayi kukubonisa oko kwaye uya kugcina okuya kumfanyekisiwe kuwe oh ngumlwi naye khumbulani kodwa mkhulu wethu mkhulu lowo ungaphakathi kuni kunalowo usehlabathini kodwa bambelela kwilizwi likathixo likholelwe nina abathetheli bomkhosi apha khusela inqaba yakho mzalwane injalo loo nto gcina indawo yakho yoxanduva ke ndibe nentombi encinci apha ngelinye ixesha ndinenekazi lingabe lihleli apha ngoku igama lalo nguNeli Sanders elinye lamaxesha okuqala endakhe ndabona umtyholi ekhutshwa sahlala ngoku ukuba nje ndingafumana indawo kwaye nje kungaba malunga nezintathu iibhloko phezulu apha ngaphaya kwamangcwaba kwaye ndandisandula ukuba ngumshumayeli kwaye ndandishumayela kanye apha kule kona ndinomhlangano wentente kwaye laa ntombazana incinci yayiyeyenye yabadanisi abangcono yayihamba isikolo samabanga aphakamileyo ezantsi apha kwaye yona noLehon kwaye abaninzi benu apha edolophini bayamazi uLehon ezantsi apha unegumbi lepool kwaye bona yona noLehon babengabadanisi abangcono phaya ababekho elizweni ungumkatolika yena akade inkolo yayingathethi into kubo ke ngoko uNeli kunye nabo ke wayengumdaniso omkhulu kwaye yena wayenguye naye kwaye baba nalo mdaniso apha obizwa Block Bottom neJitterbugs kunye nazo zonke ezo zinto kwaye waye engu bona bobabini babengabona abangcono elizweni ngenye imini wagxatazela phezulu apha ngobunye obusuku emhlanganweni phaya wawa esiguqweni uNeli omncinci sikelela intliziyo yakhe walala phaya esiguqweni waphakamisa intloko yakhe kwaye wakhala zaza iinyembe zehla ngezidlele wathi Billy wayendazi wathi ndifuna ukusindiswa kakubi dat Neli ungasindiswa uYesu usele kusindisile ntombazana ufuneka wamkele kona ngoku phezu kwemiba yelizwi lakhe kwaye wahlala phaya waze walila kwaye wathandaza kwaye wamxelela uThixo ukuba akasokuza aphulaphule izinto zehlabathi kwakhona konke ngaxeshanye oluthandekayo olumnandi uxolo lweza phezu komphefumlo wakhe waphakama phaya ekhwaza kwaye edumisa uThixo ezukisa uThixo kwaye malunga nesithandathu okanye isibhozo senyanga emveni koko wayesehla ngeSpring Street ngobunye ubusuku ngoku nje intombazana yayiselula wayesesekufikiseni kwakhe malunga neshumi elinesibhozo leminyaka obudala kwaye uza kum kwaye wathi Hope lowo yayingumfazi wam lowo undulukileyo wathi ndinqwenela bendikhangeleka njengoHope noIrene wathi uyayazi abazange baphume baye ehlabathini wathi ihlabathi libeka uphawu kuwe wathi ndinokujongeka ukurhabaxa wathi ngoku ndayeka ukuziqaba kunye nento kodwa ndikhangeleka rhabaxa unokukhangeleka kwam ebusweni bam wathi ndikhangeleka rhabaxa wathi bakhangeleka bemsulwa kakhulu nathambileyo wathi ndinqwenela bendingazange ndakwenza okuya ndathi Neli igazi likaYesu Kristu licoca kuso sonke isono sithandwa qhubeka kholelwa kulo uWayne Bledsoe abaninzi benu apha bayamazi sihlobo sisenyongweni sam kwaye iminyaka neminyaka wayelinxila kwaye weza apha kunye nomntakwethu uEdward kwaye wanxila ezantsi apha esitratweni ndaze ndamchola kuba amapolisa ayeza kumfumana ndaza ndamzisa phezulu apha kwaye ndandingumshumayeli ndihlala phezulu apha kumama notata ngaphambili kokukhulu kokuba nditshate ndaze ndamthabatha ndambeka ebhedini phakathi phaya ndilala ndalala kwibhedi esongwayo kwakukho igquba elikhulu looBrenham uyayazi ishumi lethu kwaye ke sasimalunga namagumbi amane kwaye kwakufuneka sibe bufinyeza kancinci ke ndandinendala ibhedi esongwayo endandilala kuyo ndayitsala ngolu hlobo ndabeka uWayne ebhedini kunye nam enxilile kwafuneka ndimthwalele endlwini ndimlalise phantsi Waye ndandilele phaya ndathi, Wayne, akunazintloni ngesiqhu sakho ngolwa hlobo. Waze wathi, Billy, musakuthetha nam ngolo hlobo. Ndaze ngoko ndabeka isandla sam ngaphezulu ndathi, ndiza kuthandazela, Wayne, Thixo akusikelele. Waye ndandisindisiwe malunga, ndiyaqikelela malunga mhlawumbi unyaka. Waye ke ngoko konke ngaxesha linye iteksi yabhakaza icango ngaphandle, waze umntu othile wankqonkqoza ngamandlakazi. Mzalwana uBilly, mzalwana uBilly. Ndacinga, bethu, nkosi yam, makube umntu othile uyafa, ndachuma umnyango, xhakamfula into yam endala phaya, ndambatha iipijama zam ngolu hlobo, ndagquma uWayne, ndabaleka ndaya emnyango. Ndiyavakala njengomfazi, ndavula umnyango, kwaye le ntombazana isentsha imile emnyango yathi, ndingangena, ndangena, ndaza ndakhanyisa. Kwaye ngoku wayelila njengolu hlobo waze wathi, Billy, ndimkile, ndimkile. Ndathi, yintoni ingxaki neli, ufumene uhlaselo lwentliziyo? Wathi, hayi, wathi, mzalwana uBilly, bendisehla ngespring. Wathi, enyanisweni mzalwana uBilly, enyanisweni mzalwana uBilly, bendingajongisanga ekwenzeni umonakalo. Ndathi, yintoni ingxaki? Ndacinga, yintoni endiza kuyenza ngaye ngoku? Bendingayazi into emandiyenze, ndingumfo nje osemtsha, kwaye wathi, mzalwana uBilly, wathi, mna nje, ndizingceba. Ndathi, ngoku, zola sisi, xelele nje malunga nayo yonke. Waze wathi, kuhle, wathi, bendisiza ndisehla ngesitrato, kwaye iRedman's Hall, kwaye babeqhele ukuba nomdaniso wobusuku bangumgqibelo phaya. Waze wathi, bendinezinto ebendisiya ekhaya ukuyokwenza iloko. Waze wathi, ndeva laa mculo. Waze wathi, uyayazi, wathi, ndema nje umzuzu. Waze wathi, waqhubeka usiba ngcono. Ke ndacinga, uyayazi, ayisayi kuvisa buhlungu ukuba ndimile kanye apho. Phaya kulapho wenza impazamo yakhe, wema okomzuzu. Waphulaphula nje. Wathi, kuhle, ndiza kucinga. Wathi, Nkosi, uyayazi ndiyakuthanda wena, nokuba kunjalo. Wathi, uyayazi ndiyakuthanda wena, Nkosi, kodwa ndingaqiniseka ndiyalikhumbula ixesha xana ulinam sasiqhele ukuphumelela zonke iindebe kunye nanjalo njalo. Wathi, bethu, ndiyakhumbula laa mculo mdala wawuqhele ukunditsala. Awusenzi ngoku. Ucinga ukuba uyenzi sele ukufumene kanye phaya oko kulunge kanye ngendlela ofuna ngayo kanye phaya yabona. Bangaphi abakhe bamazi uNeil Sanders? Kulungile, ndiyaqikelela ubuninzi benu. Ehe, ndiqinisekileyo ke babe. Wathi yena, kuhle, uyayazi intoni? Wathi, mhlawumbi ukuba ndiyenyukela phaya ngamanyathelo. Wathi, mhlawumbi ndiya kuba nakho ukungqina kwabanye babo. Yabona, ukumhlaba kanye kamtyholi, suka kuko konke ukubonakala kongendawo. Kodwa wenyukela umphezulu wamanyathelo, waze wema phaya imizuzu embalwa, kwaye into yokuqala uyayazi wayesezingalweni zenkwenkwe ethile ngaphandle emgangathweni. Emva koko wabuyela ezingqondweni, kwaye wayeme phaya elila, kwaye eqhubeka wathi, ndilahlekile ngoku, ngona phakade ndi. Ndacinga, kuhle, andazi okuninzi malunga neBhayibhile, kodwa ndiyakholwa uYesu wakutsho oku, egameni lam bayakukhupha iidemoni. Kwaye uWayne wayeseleqabukile kancikane, kwaye wayehleli phaya ebukele. Yabona ke ndathi, ngoku mtyholi, andiyazi ungubani, kodwa ndiyakuxelela ngoku, lona ngudade wethu, kwaye akunanto yakwenza ngakubamba yena ebengabhekiselelanga ekwenzeni oku. Ya uye nje wema umzuzu phaya lapho athe wenza impazamo ya nangona. Ndathi, kodwa uza kufuneka uphumile kuye, uyandeva? Kwaye ke ndincede Thixo kwisihlalo somgwele. Yazi laa mdiyadiya womnyango waqalisa ukuvuleka nokuvaleka ngokuzenzekela, plumpity plumpity phaya emnyango, plump ka plump ka plump. Ndacinga, waze wathi, Billy, jonga phaya. Ndathi, yintoni okuya? Wathi, andiyazi. Ndathi, andazi oku kwam. Waza umnyango wathi pampiti wavaleka ngolwa hlobo. Ndacinga, yintoni ingxaki apha. Ndajonga kwakhona ngolwa hlobo. Ndaze ndathi, mka kuye Satan, ngegama likaYesu, phuma kuye. Xana ndakutshoyo oko, yakhangeleka ngathi lilulwana elikhulu malunga noku ubude, lavuka emva kwakhe linenwele ezinde zijinga ziphuma ezimpikweni zalo nasezinyaweni zalo. Ngolwa hlobo lalihamba laqalisa ukuzanga kum njengamandla njengokuba belisiza. But oh Nkosi Thixo, igazi lika Yesu Kristu lindikhusele koko ya. Kwaye uWayne wachuma ebhedini wajonga, kwaye nantsi yayilapha njengesithunzi esikhulu yandanda yaze yaya ngaphaya yaze yehlela emva kwebhedi. Ebhedini waphuma uWayne ukuya kwigumbi elilandelayo ngamandla kangangoko wayenako. Ke sa ndafumana uNeli ndaze ndamgodusa ndaze ndabuya, kwaye andibanga nako. Mama wangena phaya waze washukumisa amashiti nayo yonke into. Kwakungekho nto kulaa bhedi. Yayiyintoni? Umtyholi waphuma kuyo. Kwenzeka ntoni? Wema umzuzu. Yiloo nto yonke. Musa ukuma konke konke. Xana uThixo ezikisa ilizwi lakhe entliziyweni yakho, thabatha nje lakrele uze uqalise ukunqunqa nokusika. Haleluya. Andinaxesha lokulinda kwanto ingenye. Nje welela ngaphaya. Andinaxesha kwanelokuthi khwebevu. Bathi kuhle, kwaye thabatha intonga uze uyibeke elusaneni, kwaye ukuba nabani uthetha nawe Musa kwa ukuthetha nabo. Ukuba umtyholi uthi heyi uyayazi into oyivayo ngokuvakalelo, Musa kwa ukuthetha naye, qhubeka nje uhamba. Umtyholi uyayazi, umtyholi uthi kodwa uyayazi intoni? Uyayazi nje nanje xana bafumana umoya oyingcwele, uyakhumbula baphulukana nengqondo yabo. Musa kwa ukuthetha naye, qhubeka nje uhamba. Akuyazi malunga nozibani bani. Nguwe noThixo, injalo loo nto. Gcina uThixo uthambisa abakhonzi bakhe. Fanele ndikhawulezise. UThixo uthambisa abakhonzi bakhe. Yabona? Ngoko fanele ndigqithe imibhalwana embalwa apha. Kodwa ndingathanda ukutsho oko. Apha, phulaphula ngoku ngentsondelelo. Nenekazi elincinci, phulaphulisisa ngoku. Apha sibona amaqhinga omtyholi. Siyenza njani? Ngoku ndinezininzi izibhalo apha zabaprofeti nezinto apho aza kubo kunye nabantu abohlukileyo ukunqumla iBhayibhile, waze wenza into ekwayo. Isoloko iliqhinga lakhe ukuzama ukwenza abantu bangalikholelwa ilizwi likaThixo. Phulaphulani ninamajoni omnqamlezo. Xana ningakholelwa elinye ilizwi likaThixo leBhayibhile ebhaliweyo, nohluthwe izixhobo. Kholelwa oko sithandwa. Wohluthwe izixhobo. Uyanikezela wena bhetye bhetye. Nxiba sonke isikrweqe sikaThixo. Amen. Sisedabini. Oko uThixo akutshilo yinyaniso. Lonke ilizwi lomntu libubuxoko. Uyabona. Kodwa ngokukhawuleza wena ufumana, wena uphulaphule kwinto enye, elo liqhinga lakho. Woxuthwe izixhobo. Zingaphi izinto eva ekwafuneka aphulaphule kuzo? Enye. Waxuthwa izixhobo kanye ngoko. Yintoni umtyholi awayenzayo? Wabhabha wangena kanye engqondweni yakhe, kumoya wakhe, kwaye phaya wagqwetheka. Ingaba injalo? Wagqwetheka kwangaloo mzuzu wathi waxuthwa izixhobo, xana wathi akalikholelwa ilizwi likaThixo. Kulungile. Apha sibona amaqhinga akhe. Amajoni kaThixo ayalelwe ukunxiba sonke isikrweqe sikaThixo. Ingaba oko kunjalo? Ngoku ukuba ufuna ukubhala esasibhalo phantsi, sifumaneka kumaefese isithandathu, ishumi neshumi elinesithathu. Yabona? Siyifundile ethubeni eligqithileyo, yitekisi yethu. Kulungile. Qaphela. Nxiba sonke isikrweqe sikaThixo. Ingaba ninalo ixesha lemizuzu embalwa? Masibuyeleni emva apha umzuzu. Masiboneni nje yintoni isikrweqe esipheleleyo sikaThixo. Kulungile. Masiqaliseni kumqolo weshumi. Ngoku kulaphulisisani ngoku. Masifumaneni isikrweqe esipheleleyo sikaThixo. Elokugqiba, bazalwane bam, ngoku ndiyayazi ndiza kuhamba yimizuzu engamashumi amabini kanye ngoku ukuya kwishumi elinesibini nje malunga. Bendingafuni kunifundisa ixesha elide namhlanje, kodwa ndingangabi nawo kuphela nje malunga nomnye ngaphezulu umyalezo, de ndithabathe amanye amahambo am asehlotyeni. Niyabona? Kwaye niyayazi intoni? Niyayazi kutheni ndisenza oko? Ndiya kunixelela. Ngenye imini ndibe nephupha, bendingazi kulixela, kodwa nje lisengqondweni yam. Ndingasuka nje ndiyenze. Emveni kokuba iNkosi ndinike utoliko, ndaphupha ndilungiselela ukunqumla umlambo omkhulu ukwenzela umsebenzi wobuthunywa. Kwaye ngoku kuqala ndandiphezulu phaya kunye nomfazi wam, kwaye bangaphi abakhe bamazi uGeorge Smith, usithandathu semizuzwana uSmith apha edolophini. UGeorge Smith inkwenkwe yakhe ikumkhosi wobupolisa apha. Yena usizi lukaGeorge linxila ngoku, kodwa wayengomnye wabangcono abalwi. Yayingulowo wandiqeqeshayo phambi kokuba ndiye kwa ukuya kwi-YMCA. Naphi na wayeqhele ukusiqeqesha, kwaye wayekhawuleza kakhulu. Wayekudidi lwe-welterweight kuphela, ikhulu elinamashumi amana nesihlanu bunzima, kwaye wandiqeqesha, kwaye wayiqhele ukuma phaya, kwaye enakho ukuthabatha inqindi lakhe ngokufana nokuya. Aze andiethe kanye esusweni, andinyuse ngodongo, yabona, kodwa kwaye ibingayi kundikhathaza, wayesenzela nje ukundiqeqesha. Akungekho nto kuphela nje uqeqesho. Kwaye ngoko ndaphupha ngobunye ubusuku ukuba ndabona umzuzwana mithandathu Smith ngoku. Yayingengombono, yayiliphupha. Kwaye ndabona umizuzwana mithandathu Smith abafo abatsha besiza ngokuchasene naye umlo wokuzamazamana. Kwaye yena laa ndoda indala malume, oh, iyaqikelela ndinamashumi amahlanu anesibini, yena unamashumi amahlanu anesibhozo, amashumi amathandathu. Kwakungekho namnye wabo bafo basebatsha wayenokumchukumisa nangayiphi indlela. Wayebabopha nje kwiqhina ngokufana nokuya, abangqengqise nje phantsi aze ababambe ngezandla zakhe. Kwaye ndacinga akuqhelekanga okuya, ndacinga umfazi wam wayekunye nam, yaze ndathi akuqhelekanga okuya, ndathi uyayazi yintoni mina, wayeqhele ukuba ngumqeqeshi wam. Wathi ndiyakukhumbula oko wena undixelela malunga nako. Ndathi ewe mhlekazi, ngoqeqesho lwakhe olulungileyo ndaphumelela imilo yabahlawulelwayo elishumi elinesihlanu, ndaze ndayeka ishishini ndashumayela ivangeli njengoko yaguquka. Kwaye ndandiqalisa ukunqumla amanzi, kodwa xana ndandihamba ngesikhephe esenjini ndajonga ngaphesheya, kwaye kwakuhleli ababini babazalwane bam behleli phaya kwiphenyana belungiselela ukuhamba nam. Ndathi aninakukwenza oko bazalwane, aha, fanele ndihambe ndedwa. Kwaye umqhubi isikhephe weza waze wathi, nasi isikhephe sakho elimhlophe ngenene iphenyane. Ndathi hayi bo, hayi okuya. Wathi kulungile, ungenyuka ngale ndlela ngalo amashumi amahlanu emayile ngeyure. Ndathi kodwa ndifanele ndiwele ngalaa ndlela, yabona. Kulungile, wathi yiba kunye nabo abafo. Ndathi abangabaqhubi bezikhephe, abazi ngokwaneleyo malunga nokuya, bathabathekile, abanakho ukudubula okuya, bobabini baya kutshona barhaqwe phandle phaya, bona nje abanakho ukuyenza. Waze wathi ingaba wena ungathemba? Ndathi phulaphula, ndazi ngaphezulu malunga nezikhephe kunokuba benjalo, kwaye andinakuzama ukudubula ngalaa nto nje olwahlobo lwesixhobo. Ndathi ifanele ithabatha isikhephe esinenjini ukunqumla okuya. Ndathi iya kuthabatha into enkulu kunokuya. Ndaza ndambona ebhekabheka komnye wabazalwane, waze wathi ingaba ngumqhubi wesikhephe? Abazalwane bathi ewe, yabona. Ndathi oko akulunganga. Waze umqhubi wesikhephe wabuya wathi ndiyakucelela yintoni oma uyenze. Wathi bayakuthanda, bayakukholelwa, kodwa wathi ukuba uyakuzama ukuwela ngeso sikhephe esinenjini, bayakuzama ukukulandela ngelaphenyana, bayakufa bobabini, yabona. Wathi abanakho ukukulandela. Ndaza ndathi kuhle, yintoni emandiyenze? Waze lo mqhubi sikhephe edoksini wathi buyela emva phaya phezulu, wathi kukho enye kuphela indlu enguvimba omncinci kuso sonke esi sizwe, encinci enye indlu enguvimba, uze nje ubeke ukudla okuninzi. Wathi kwaye bayakuhlala apha, bayakuhlala apha ngelixa wena umkile, kodwa wathi kuyakufuneka ubeke ukutya. Kwaye ndandiqokelela zonke iintlobo zamakhaphetshu, iithenibhu neeradish nezinto, ndazifumba phaya ngokufana nokuya. Emva koko ndavuka, bendingayazi ibiyintoni, kodwa ngoku ndiyayazi, yabona. Sibeka ngaphakathi ukutya, bazalwana, obu bubomi ofanele ubuhambe wedwa. Leo, uyalikhumbula iphupho wabanalo ngela xesha xana wawuqala ukuza apha malunga nepiramidi, kwaye wacinga ukuba uyakuza phezulu phaya? Ndathi Leo, akukho mntu unyukela apha, uThixo ufanele ambeke umntu phezulu apha. Ukhwele yonke imimango yangokwasenyameni onokuyikhwela. Ndathi akunakho ukuza apha Leo, yabona, buyela emva ezantsi, xelela nje abantu ukuba isuka kuThixo, yabona. Yinto ethile wena ongenakuxhomekeka phezu kwayo, kangangokuba belungile abazalwane noodade kunye nebandla lam nento yonke, nangokukulunga kwamanye amabandla enjalo nabazalwane ndaweni zonke. Ngoku andikwazi ukuba kude nebandla phandle phaya. Umntu othile uthi kulungile, kutheni uhamba kunye nabo aba bantu, wona amatliniki konke oku, ukuya kunye nokunye kunye nobunye nabegama likaYesu kunye nazo zonke ezinye zezi zinto phaya, kutheni uxubana nabo konke konke? Bangabam, nokuba benze ntoni, bangabam, bayipulpiti yam. Xana uIsrayeli wenza okona kubi, wade uThixo waxelela uMoses wathi zahlule, yakuqalisa olutha olutha uhlanga ngawe. Moses waziphosa phansi endleleni wathi, phambi kokuba ubathabathe, thabatha mna. Akukhathaliseki intoni abayenzileyo, ngabo endithunyelwe kubo. Uthumela ukukhanya, hayi ukuba kukhanye apho kukho ukukhanya, apho kukho ubumnyama. Kulapho ukukhanya kukokwakhona. Kwaye kufuneka uhlangane nabantu, kufuneka ume kunye nabo, nokuba kutheni ufanele ekungalungisini kwabo. Israyeli wayengalungisanga kangangoko kungalungisi kunokuba kuko. Babengalungisanga kakhulu de uThixo wabancama. Kodwa uMoses, ndasoloko ndimangala indlela oku yakwathi kwenza ngako. Kodwa umoya kaKristu kuMoses, yabona, yabona, sonke asilungisanga. Wasimela sonke xa nasase kungalungisini kwethu. Akukhathaliseki babengalungisanga kangakanani. Masingaqhawuli ubudlelwane okanye sizahlule nakuyona ntoni. Okoko nje singazuza umphefumlo masiye ngqo bulumko kwenyoka engenabungozi okwehobe. Yabona, size sizame ukuzuza wonke umphefumlo esinokuba nako. Ngoku, oku koko ndikutshoyo ngale ntsasa kukugcina ukutya. Ukugcina ukutya, ukuze nibe nento yokutya, ukuze ube nento etyiwayo. Ndifakeni ezitepini zenu, nihlale kupholeni kwegumbi. Mhlawumbi xana ndikude kakhulu, niyakukhumbula ezi zinto ziyinyaniso. Hlala egumbini uze uphulaphule, yabona. Kwaye oku kukudla, kugcinwa kuvimba. Andiyazi luphi uhambo, kodwa naphi na apho lukhoyo. Yena uyayazi apho akhokelela khona. Andiyazi, ndiyalandela nje. Ngoku, yintoni ayitshiloyo apha ngoku? Phulaphulisisani. Elokugqiba bazalwane bam, ndithi yomelelani enkosini nasekuqineni kokomelela kwayo. Yomelelani ekomeleni kwasemandleni akhe. Qhobani sonke isikrweqe sikaThixo ukuze nibe nakho ukuma nichase amaqhinga omtyholo. Kuba asizamazamani nanyama nagazi ukudubula imbumbulu nokusika ngeemela, yabona, asiyiyo. Kodwa kukuchasana nezilawuli, namagunya, neziphathamandla zobumnyama zalo eli hlabathi. Iziphatha hlabathi zobumnyama. Ngubani ophethe ihlabathi? Mtyholi. Ukuqinisekileyo. Ngubani ezenzeka ngaye zonke ezi zinto, zonke ezi zinto zingenabuThixo ziqhubekayo? Konke apha jikelele. Kwaye aba rhulumente kunye nanjalo njalo. Konke ngumtyholi. IBhayibhile itshilo njalo. Umtyholi ulawula iUnited States. Umtyholi ulawula iJamani. Umtyholi ulawula zonke izizwe zehlabathi. Ndiyeza kuyo nje kwimizuzu embalwa. Kwaye siya kufumanisa ukuba uyayenza okanye hayi. Nokuba bonke ubukumkani obakhe bakho nobuya kubakho ade uThixo abeke ubukumkani bakhe. Bulawulwa ngumtyholi. Andithethi wonke umntu kubo ngumtyholi. Kukho amadoda anobuThixo kwizikhundla zikarhulumente. Kuza kubakho omnye apha kubusuku obumbalwa kanye apha ukubonisa umfanekiso apha nomzalwane Adam Bright apha endaweni. Ube ngummeli kwabamalunga nabahlanu oomongameli abahlukeneyo, umzalwane uRoe. Kwaye yena uya kuba lapha, ndicinga, imalunga neveki yesibini kuApril. Umzalwane uNeville uya kuyibhengeza kwaye yindoda emangalisayo. Wathi angathetha iilwimi ezisibhozo ezahlukeneyo, ndiyakholwa. Kodwa xana wamkela umoya oyingcwele, wayengenalwimi anakuluthetha kwinkosi. Ke inkosi yamnika nje elinye, watsho ke wathetha nayo ngeliya. Wamnika elitsha angazange wazivavanya kulo. Kulungile. Ukukhohlakala okukokomoya kwiindawo eziphezulu. Ngenxa yoko, ngokuphulaphulana nonke amajoni ngoku nje phambi kokuba siqalise umgca wokuthandazela. Thabathelani kuni, kuni, i-S-O-N-K-E, sonke, hayi nje inxalenye yaso, sonke isikrweqe sikaThixo.
That you may be able to withstand.
Ukuze nibe nakho ukuma nichase ngomhla wobubi. Lowo ngumhla esiphila kuwo. Nize nithi nikwenza konke nime nimi. Imani. Amen. Uyakufumana oko. Yabona, sithandwa. Xana ukwenzile konke onokukwenza, ume. Ngoko, yima. Musa ukushukuma. Imani ngoko, ninezinqe zenu. Pulaphula koku, pulaphula apha, oku kuko oku. Izinqe zenu. Leyo yindawo yenu esembindini, apha, yabona. Zibhinqwe ngenyaniso. Yintoni inyaniso? Ilizwi likaThixo, injalo loo nto. Ilizwi lakho yinyaniso, ulungile. Kwaye nibe nesigcina sifuba sobulungisa. Oko kukuthi, yenza oko kulungileyo, ufumane ilizwi likaThixo ngaphakathi kuwe, usenza okulungileyo, isigcina sifuba sobulungisa. Nibophe ezinyaweni zenu ulungiselelo lwendaba ezilungileyo zoxolo. Iyanaphi na, nakweyiphi indawo, nangeliphi ixesha, iinyawo zincitshiswe ivangeli, yabona, kwaye khangela, ngaphezu kwako konke, ngaphezu kwako konke, qubulani ikhakha lokholo. Elo lelo liwisa indolo, yabona, ikhakha lokholo. Lona niyakuthi ngalo nibe nakho ukucima zonke iintolo zomlilo zongendawo. Kwaye qubulani isigcina ntloko sosindiso. Lo ngumphefumlo, ingqondo, ingqondo, phakathi apha, intloko, igquma intloko. Kunye nekrele lomoya, lona elo lililizwi likaThixo. Uza kusizisa njani esi sigcina ntloko? Senza ntoni? Sisikhuseli. Yintoni isigcina ntloko esenziwe ngayo? Ubhedu. Ubhedu akunalona, luqinile, luqinile kunentsimbi. Isigcina ntloko sobhedu. Intoni? Usindiso. Ulwazi lokwazi oku. Kwaye impiliso yam ivela kuThixo. Usindiso lwam luvela kuThixo. Amava am angqamana nelizwi lakhe. Hayi izimvo zamabantu. Ilizwi. Amen. Nantsoko. Ligqunyiwe ukhuseleko. Sigcina ntloko sosindiso. Ukukhululwa. Thabatha oku ya. Ngoko. Hamba uye phambili. Oh, ngoko. Ngoko. Oko koko esifanele sikwenze. Umkhosi kaSathana. Ngoku qaphela ngoku. Thina kufuneka nje ndikhawuleze. Kodwa kufuneka ndifake oku ngaphakathi. Umkhosi kaSathana uzisa izifo. Oko koko uSathana akuko, kumtshabalalisi uSathana. Bonke ubukumkani bukaSathana, kukugula, kukufa, nentsizi, ukuphazamiseka, nokukhathazeka. Konke kokukaSathana. UThixo bubomi, ukholo, uvuyo, noxolo, hapa. Yabona? Ngoku, lawo ngamandla amabini amakhulu ahlanganayo kanye ngoku. Ayalwa, ayalwa kanye apho esakhiweni kanye ngoku. Ayalwa imini nemini nawe onke amandla. USathana ekulandela, lowa unamandla mkhulu ngathi ngukumkani, ngathi ngumbingeleli uGoliath ezama ukoyikisa kakhulu. Lungile, kodwa uThixo unqatyisiwe. Amen. Ngevangeli ngelizwi lenyaniso lijikeleze amanqe akho. Uzuka. Shumayeli, yiloo nto yiyo. Isigcina ntloko sosindiso, ikhakha lokholo, kunye nekrele, uliphekuza lona esandleni sakho. Sathana, yeza kuhlangana nawe, uhlangana nami egameni lenzululwazi, uhlangana nami egameni lenkcubeko, uhlangana nami egameni lombutho, uhlangana nami egameni loku okuya okanye okunye. Kodwa ndihlangana nawe egameni lenkosi uThixo kaIsrayeli. Yeza emva kwakho, suka endleleni. Unokufa ngokwakho akunakuma phaya. Qoboza umnquma kanye kuko njalo loo nto. Umkhosi kaSathana uzisa izifo, kwaye umkhosi kaThixo uyalelwe ukuzikhupha. Amen. Nantsoko, lonke ixesha uSathana egibisela nantoni kuwe, umkhosi kaThixo umkhuphela ngaphandle. Amen. Mkhuphele ngaphandle. Obo bobona buchule athe uThixo wabusebenzisa. USathana usebenzisa umkhosi wokonakalisa ukuba angalikholelwa ilizwi likaThixo, aze azibekele ubukumkani obungcono kunobo uMikhayeli wayenabo. Waze uThixo wamkhuphela ngaphandle. Indlela yokwenza kaThixo yile, mkhuphele ngaphandle umthuli. Lahla ukuzathuza, lahla inkolelo, lahla ikhala, lahla izifo, lahla isono. Amen. Ungaphezulu kuyo, uvusiwe ekufeni kuKristu Yesu, uhleli kwiindawo zasemazulwini kunye naye wonke umthuli ephantsi kweenyawo zakho. Ukuba uqalisa ukuvelisa intloko yakhe khona phaya, oko uyayazi ufile. Ubomi bakho bufihliwe. Yintoni efileyo? Ufile kwizimvo zakho, ufile kwisazela sakho. Intando yobuntu bakho ithi, ewe, iyaqikelela ndi. Ufile kuzathuzeni kwakho, ufile kuzo zonke ezo zinto, kwaye ungcwatyelwe egameni likaYesu Kristu, kwaye uvukile kunye naye, kwaye naphi na akhoyo uyakuba lapho nawe. Yintoni eyenzekayo xana bona omnye wabo abathandabuzi wafika ezulwini? UThixo wamkhuphela ngaphandle. Kwaye yintoni yena awayithoyo kumajoni avusiweyo kuKristu xana umtyholi esiza? Mkhaba umkhuphele ngaphandle, mkhuphele ngaphandle. Xana uYesu waqeqesha umkhosi wakhe waza wawuyalela ukuya kwiziphelo zehlabathi, hambani niye kulo lonke ihlabathi, nishumayele ivangeli kuyo yonke indalo. Lowo ukholwayo waza wabhaptizwa uya kusindiswa. lo ungakholwayo uyakugwetywa kwaye le miqondiso iyakulandelana nabo bakholwayo amajoni am egameni lam bayakukhupha iidemoni bathethe ngeelwimi ezintsha babambe iinyoko okanye basele izinto ezibulalayo ayiyi kubenzakalisa ukuba babeka izandla zabo kwabagulayo bayakuphiliswa phambili majoni amakristu yiyani emfazweni kunye nomnqamlezo kayesu uhamba ngaphambili ndibethelelwe emnqamlezweni kunye naye nakubeni ndiphila asindim ophilayo kodwa nguye ophila kum ilizwi liqhubeka ngaphambili uthixo egeca indlela ngekrele lakhe elintlangothimbini ngoko akumangalisi xana ugrant wathatha erichmond waze lamfazi umncinci wasezantsi wambona ugrant esiza intumakalelo yambetha waze wathi amehlo am alubonile uzuko lokuza kwenkosi uxovula iwayini apho iidiliya zengqumbo zigcinwe khona ukhulule umbane othe nqo ngekrele lakhe eloyikekayo litshawuza amajoni akhe abheka phambili amen ugrant wayithatha njani erichmond njengoko esiza kuyo amen leyo yindlela awathatha ngayo erichmond leyo yindlela amajoni kathixo athatha ngayo isono kugula njengoko esiza kuyo amen leyo yindlela aboyisa ngayo iintandabuzo zabo noloyiko nezinto xana omnye evuka bayamsika suka endleleni obed yiloo nto uthixo wazigxotha njengoko wenzayo ezulwini oyena mthetheli mkhulu wethu sibonisile indlela eyayenziwe ngayo amen uroy robertson nomzalwane ufunk abanintsi benu magqala amadala apha niyayazi into umthetheli wenene ayiyo ngelinye ixesha nda eli sebe lincinci locima omlilo lasejeffersonville ezantsi apha indawo kafawu yayisitsha kwaye apha yayilisebe locima umlilo lasejeffersonville limile ezantsi phaya kwaye umthetheli ezula wathi tshiza intwana yamanzi phezulu apha njengombhobho omncinci phandle phaya naku kusiza iclarksville tshiza intwana yamanzi ngapha isakhiwo sikapawu satsha sanqunqa babiza ilouisville naku kusiza amadoda aqeqeshiweyo ow okunjani kona ukukhala kwezanti zezilumkisi khona phaya kwaye nanku umthetheli omkhulu naye apha weli sebe lesicimamlilo esithi tshiza intwana yamanzi phezulu apha tshiza intwana yamanzi ezantsi apha amadoda angaqeqeshwanga mzalwana kwamsinya landini isima ngubani owayesentloko yeleli umthetheli xana ileli yenyukayo wenyuka naye xana yabetha ifestile wayengekafikisi efestileni waqhakamfula izembe lakhe waze waligibisela ngefestile waze wathi izani makwenkwe kwaye umlilo wacima kwimizuzu embalwa umthetheli ayingumthetheli othi tshiza intwana yamanzi apha zama intwanana apha kodwa izani makwenkwe amen wakhokela indlela wasibonisa indlela eyenziwa ngayo ngacinga eliya liqeqeshwe kakuhle isebe locima umlilo bawucima la mlilo ngemizuzu embalwa kutheni babe nomthetheli phaya obeyazi into ayenzayo mzalwana thetha malunga nayo yonke imfundo yezenkolo ifumanayo amahlelo enu enziwe ngabantu imibutho yenu dlala ngawo ndinomthetheli omkhulu ondixeleleyo indlela emandiyenze ngayo uthi kulungile ukuba ndingayijoja ndive kokuchukumisa ow ubuvuvu nantsi indlela umthetheli omkhulu athe yenziwa ngayo uluka isahluko sesine andinaxesha lakusifunda yifunde ngokwakho ulungile uluko isahluko sesine qala kumqolo wokuqala akazange athi ngoko ndiya kunixelela niya ngapha nize nenze umbutho omkhulu nifumane abaphathi babefundisi namadikoni kunye okanye nifumane izikhulu zoobhishop noobhishop nize nifumane oko akazange akutsho oko xana usathana wahlangana naye wathi ngoku ulambile jika la matye abe zizonka wathi kubhaliwe wathi phezulu apha siza kuthabathela phezulu apha size sikubonise into ethile kodwa kubhaliwe ndiyakwenza oku ukuba wena uyayenza kubhaliwe leyo yindlela umthetheli omkhulu wathi yayenziwe ngayo yenziwa njani dade kubhaliwe ukuba babeka izandla kwabagulayo bayakuphila kubhaliwe egameni lam bayakukhupha iidemoni amen yintoni kubhaliwe leyo yimiyalelo yomthetheli kubhaliwe lowo uthi aweve amazwi am aze akholwe kulowo wandithumayo unobomi obungunaphakade kubhaliwe 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 leyo leyo yimiyalelo elo lijoni leyo yindlela leyo yinkanulo esiyinyusayo yintoni awayenzayo wenyuka wayakanye phaya kugoliyathi Wabonisa i wabonisa njani uDavide umkhosi yayisenziwa njani? Wambonisa njani uDavide uIsrayeli yayisenziwa njani? uDavide uthetha othandekayo umsindisi. Yabona, wayenza njani uDavide? Wathi nansi indlela eyenziwa ngayo. Thembela elizwini lenkosi. Waze uGoliath waphumela phaya wathi, uyayazi intoni yakukuchola ngentsamo yalo mkhondo ndize ndikwenzele utyiwe zintaka. Wathi, ungandihlangabeza ngombutho, ungandihlangabeza ngowenzululwazi wale mihla, ungandihlangabeza ngekrele lakho elizinyawo ezilishumi elinesine obukhulu, ungandihlangabeza ngesigcina ntloko sobhedu kunye nentwana yekhakha endingenakho ukuliphakamisa ndilisuse emhlabeni, undihlangabeza njengoqeqeshiweyo umlwi, undihlangabeza ne-PhD ne-LLD nephindiweyo i-LD, undihlangabeza ngazo zonke ezo zinto, kodwa ndiza egameni lenkosi uThixo kaIsrayeli, kwaye namhlanje ndiya kuyinqumla isuke intloko yakho emagxeni akho. Amen. Laa ntsuntana incinci iphuma phaya ichasene ngelimbele, kodwa yayiyazi apho ime khona. uIsrayeli ngancazela nje emva phaya, oh usizi lomfo omncinci. uGoliath wathi, ndiya kukubonisa ngubani ndiya kumenza, kwaye nanko esiza. Wayeno-KHOLO, ndiyabona, ku-JESUS, amatya amahlanu, ilityeli incinci elinye phakathi phaya, ukuqalisa ngalo, wasijikelezisa ngolwa hlobo, umoya oyingcwele wafumana ilitye. Kwaye laphuma lemka, Goliath waye emhlabeni, leyo indlela eyenziwa ngayo. Leyo indlela uYesu wayitshoyo, oko yena wakutshoyo. Ngoku, ukuba nina abazalwane baphumayo baye edlelweni, ukuba nifumana ukwazi indlela yokuqoba la madimoni, ndiya kunibonisa indlela eyenziwa ngayo. Isathana wathi, ndiya kuhlangana nawe, uGoliath. Ndiya kukubonisa wena into endinokuyenza, ulambile. Ukuba wena ungunyana kaThixo, yakukucela umngeni wena. Uthi ungunyana kaThixo, yakukucela umngeni wena. Ukuba ungunyana kaThixo, jika la matya bezizonka, yitya ulambile. Kwaye ukuba ungunyana kaThixo, unamandla okuyenza. Wathi, kodwa kubhaliwe ngoku, umntu akayi kuphila ngasonga sodwa. Oh, leyo indlela umthetheli omkhulu wayenza ngayo. Wamthabathela eluchochweni lwetempile. Wathi, ukuba uzilahlela phansi. Wathi, uyayazi kubhaliwe kananjalo. Wathi, wathi kubhaliwe kwakhona. Uze ungayindi inkosi uThixo wakho. Uyabona owazibiza ngako yena, inkosi uThixo wakho. Uze ungayindi inkosi uThixo wakho. Kubhaliwe kwakhona. Ngolwa hlobo, uyabona. Oh, bethu. Intoni awayenzayo, wamoyisa ngelizwi likaThixo. Iqhinga lomtyuli, ukukwenza ungalikholelwa ilizwi likaThixo. Kwaye umthetheli oyintloko wathi, thabatha ilizwi likaThixo uze ulenze. Egameni lam, baya kukhupha iidemoni. Oh, uSatan, umthetheli oyintloko wabo. Oh, niyayazi, amanye alamahlelo azama ukukwenza ukholwe unophuphu olumbaxa, niyayazi, kunye nomsila ocandekileyo, kunye nayo yonke laa nto, musani ukuyikholelwa. Akalilo olwa hlobo, hayi mhlekazi, mzalwana. Lixhopholola. Musani ukukholelwa ukuba unokuya. Bakwenzela okuya nje ukunoyikisa. Okuya asingomtyholi. Umtyholi akanaphupha okokuqala. Yayithandabuza kakhulu. Yena nje ngumoya. Umtyholi ngumoya. Akanazimpuphu zimbaxa nezinto njengoko nizama ukumfanekisa. Hayi, hayi. Kodwa ulumkile, mzalwana. Yindoda elumke ngenene. Efunde kakhulu. Yasoloko injalo. Kubulumko behlabathi. Oh, muhle. Uqokelele umkhosi wakhe ngobulumko behlabathi. De mzalwana, musa ukuzama ukuthetha amazwi akho. Kungcono uyazi into othetha amalunga nayo xana uhlangana nabanye baba bafo besithi imihle yemimangaliso yegqitha. Hayi, akanaphuphu lucandiweyo. Yena, oh, yena uphuma kanye kwisikolo sakwalizwi. Uhonjisiwe, umzalwana. Ndithetha ulichule. PhD, LLD, QUST, kanye nazo zonke, yabona, konke phaya, ulichule njengokuba enakuba njalo. Ulumkile ngokuqinisekileyo, uyinyoka, oyena mnyebelezi wabo bonke, inwele zimtyibilizi ukwehla, mzalwana, kwaye ndithetha ukunxiba, kwaye kungekho nokushwabana ebhatyini, ichule. Nje ukuba sisilumko neliqili njengoko nokuba nako, injalo loo nto. Sukubhanca naye ngaphandle kokuba uyayazi into othetha malunga nayo, injalo loo nto. Oh, kodwa siyawazi awakhe amadala, awakhe amadala amaqhinga. Siyayazi into azama ukuyenza, ukusenza singalikholelwa ilizwi likaThixo. Akanazimpuphu zimbaxa, hayi, hayi, hayi. Ngoku, siyafumanisa. Ukuba akanazimpuphu zimbaxa, ngoku, kufanele abe yinto ethile engenye. Ukhopololo sisilumo ufundile uqoqoshekile uzalwane unomkhosi wakhe unjalo jonga ngelinye ixesha ngapha eSwitzerland andifumani nje indawo yokuma bakuthi kukho ngapha eSwitzerland phaya kuphuma la mkhosi waseGermany wa kunye nabasemzini besiza kutheni ikhangeleka njengedonga lwezitena wonke umuntu eqeqeshiwe wonke umkhondo umiswe ngokufana noku isibhozo kanye ishumi lenyawo ngaphambili kwaye beza kwelusizi encinci isizi phezulu phaya yintona babenayo babexhobe ngenxa kuba ezisuka kwiirhenqe neentonga namatye kwaye nabaya bemile babeya kubahlehlisa kanye ngaphaya kwenduli yayingamakhaya abo nanku umkhosi wamaswisi waphuma ukuya kubahlangabeza babengabenzanga nto babesiza nje ukuzokuthabatha umhlaba wabo yintoni ehlabathini lo mntwana ayenzileyo umntwana nje Satan yiloo nto ayiyo uya kuthabatha ubomi bakhe ukuba unako ngokuqinisekileyo nanku ya ngaphambi kwethuba yabona amaswisi ayengenzanga nto babengabantu abalungileyo babezama ukukhusela amakhaya abo kodwa bema phandle phaya ukukhusela emveni kwethuba wakukho omnye ogama lingu-Arnold van Venderen nanku kusiza laa mkhosi baberhangqiwe konke bathi yintoni esinokuyenza yonke indawo nje ulwandle lamadoda aqeqeshiweyo kakuhle leyo yindlela usathana enza ngayo aqeqeshiweyo kakuhle umkhonto wakhe ukhutshiwe indoda nganye ikwinyathelo nye mbini nye mbini nje ukutsalela kulo mkhosi mncinci nje ukuqhubeka ukuhamba koko kuphele kwakufanele bakwenze kwaye nje ukubachola ngamnye kumakrele imikhonto iya kuya ingene kubo oko kwakunokuphelisa umkhosi wamaswisi bekuya kuba kuko konke oko kanye ngaphaya kwenduli yayingamakhaya abo kunye nababo ababathandayo abafazi babo ngebabadlandlathekisa badlwengulwa namantombi abo amancinci nabantwanana ngebabulawa namakhaya abo atshiswe kunye nento yonke ukutya ngekwathathwa iinkomo nezinto zemka nabaya babephaya kwenzeka ntoni intumakalelo yabetha omnye ogama lingu-Arnold van Venderen wathi madoda aseSwitzerland ngale mini ndiyakuyifela iSwitzerland amen ngale mini ndiyakuyifela iSwitzerland bathi yintoni oya kuyenza wathi yilandeleni nje nize nilwe ngako konke eninako wema phezulu phaya walahla phantsi umkhondo wakhe intongana encinci awayenayo esandleni sakhe ngokufana nokuya wakhwaza ephakamise izandla zakhe ngokufana nokuya waze wabaleka kokuya ikhwaza vulela indlela inkululeko wabaleka ngamandla kangangokuba awayenako wayenko emkhosini kwaye xana wakwenzayo wachakamfula yonke imikhonto awayenakho waze wayiphosa kanye esifubeni sakhe ngokufana nokuya waze wafa wabaxelela phambi kokuba amke wathi kukho indlu encinci ngaphaya umfazi kunye neentsana endizishiyayo indlu encinci endisandula ukuyithenga waze wathi ndiyabathanda kodwa namhlanje ndifela iSwitzerland wandinika eya wathi ndinikela ngobomi bam ukusindisa isizwe kwaye elo yayiligorha abazange babe namfazwe kusukela ngoko oko kwayiphelisa yawuphanzisa loo mkhosi ngobukroti ababonakaliswa ngenene de kwangabikho umkhosi wabhideka amaswisi aqengqela amatye kubo aze abaleqa bakhuphe elizweni kwaye zange babuya kusukela ngoko oko kube kungumakhulu eminyaka eyagqithayo yabona kutheni yayisisenzo esikhulu kodwa mzalwane ngenye imini xana ukungakhathali iinkolelo iintandabuzi ukuphazamiseka amaxhaba zenza abantu bakathixo bahlehlela kwikona kwabakho othile ogama linguyesu kristu ngale mini ndiyakufela abantu injalo loo nto yintoni awayithoyo kumkhosi wakhe ndilandeleni nize nilwe ngayo yonke into eninayo ukuba unentonga yilwa ngentonga musa ukoyika unekhuni yilwa ngokhuni unelitye yilwa ngelitye nantoni onayo yiloo nto umthetheli oyintloko wethu ayithoyo namhlanje ndathabatha ilizwi likathixo ngase ndameyisa umtyholi negunya lakhe wamqunqa waba ziziqwenga amen ngela lizwi ngoku nantoni na onayo ukuba nje ufumana ilizwi libe lini inkosi uthixo wakho okuphilisayo mnqunqa landelani amen landela umthetheli wethu ewe mhlekazi wamnqunqa usathana nezakhe ezinkulu ezintle ezikumkani kunye nokuninzi okuhle nayo yonke into konke kusexesheni ayinanto yakwenza nathi injalo loo nto usengoyena unobuqhophololo kunazo zonke izilo zasendle. Ewe mhlekazi, uYesu wathi ukuba abantwana belihlabathi babelumkile kunabantwana bobukumkani bukaThixo. Ngoku ezi zimbini izinkulu iimpixano ziza kundinefanele ndivale. Ezi mpixano zimbini izinkulu ziyahlangana kanye ngoku. Kanye ngoku yiyure xana ukugula nezinto zithe zabetha ihlabathi. De inzululwazi ngezonyango zibambeke nento yonke ibambekile. Akukho nto kwaye nje siya kwaye umkhosi omncinci kaThixo uqinwe koneni nento yonke. Uzalwana, lixesha lomnye uArnold von Zenderel. Lixesha enye indoda kaThixo ukuba ime ngaphambili. Lixesha lokuba uEliya avele. Lixesha lokuba into ethile yenzeke. Mkhosi kaThixo, vala ingqondo yakho. Musa ukuma nomzuzu ukuba ucinge nantoni na umtyula afuna ukunika yona ngezimvo zakho. Kodwa khumbula, ilizwi likaThixo lisokuze lasilela. Le mikhosi mibini mikhulu. Xana uThaba lisiza njengempuphuma, njengoko lisiza namhlanje, yintoni athe uThixo uya kuyenza? Umoya kaThixo uya kuphakamisa izinga ngokuchasene naye. Ingaba ungomnye wabo? Ewe mhlekazi, sifundisiwe kuYakobi isine isixhenxe. Andinaxesha lakuyifunda. UYakobi isine isixhenxe. Ukumxhasa umtyholi kwaye akasukuze amke nje, kodwa uyakubaleka. Mxhase umtyholi. Umxhasa njani umtyholi? Ngendlela enye umthetheli oyintloko wethu wasixelela siyenze. Thabatha ilizwi likaThixo, leyo yindlela ochasa ngayo umtyholi. Kungelizwi likaThixo, umthetheli oyintloko wasixelela indlela eyayenziwe ngayo. Kulungile. Ngoku ekuvaleni ndifuna ukutsho oku. Laa mtyholi mdala, ngoku, ucinga ukuba akanazintloni. Ucinga ukuba uya kuhlasela umntwana. Uya kuhlasela nantoni? Wahlasela uYesu. Weza kuye ukuhlasela ukunqwabalala okuthathu. Ingaba ubuyazi loo nto? USathana akazange ahlasele nje kube kanye. Uya kukuhlasela ngesifo. Ngoko apha uya kubuya aza kuhlasela akuxelele. Imihle yemimangaliso yegqitha. Akukhange ufumane impiliso. Akukho nto kulo. Uyayazi oko kunjalo? Wahlasela uYesu amatyeli amathathu. Okuthathu kuhlasela ukunqwabalala. Wakusa kuYesu. Ngokungakholwa kwakhe elizwini likaThixo, uYesu waye eli lizwi ngokuqinisekileyo akayikholelwanga. Ukuba wena u, nangu esiza, ukuhlaselwa ukunqwabalala. Njengelinye ixesha uThaba namhlanje, naba besiza bathi, ukuba wena ungunyana kaThixo, ndibonise ummangaliso. Mandiwubone, mzalwane, ukuthathu ukuhlaselwa ukunqwabalala. Ukuba wena, ngoku, wenza ntoni uYesu? UYesu waye eli lizwi likaThixo, wahlasela ilizwi, uzuko. Ndingena nje ukuziva mnandi ukushumayela ngoku, ngokunyanisekileyo ndinjalo, injalo loo nto. UYesu lilizwi, ekuqalekeni ubekho ulizwi, kwaye ulizwe kunye noThixo, kwaye ulizwe nguThixo, waze ulizwi wahlala, wenziwa inyama. Waye wahlala, uYesu waye eli lizwi. Yintoni wayenzayo? Wamqunqa wabaziziqwenga. Oh bethu, ndiza kuyeka. Yintoni wayenzayo uYesu? Waye eli lizwi. Ke ngelizwi wanqunqa uSathane kuhlaseleni kwakho kunqwabalala. Wabhabha phaya njengegquba lamajoni akhethekileyo zokhusela kanye into ethile engenye efana naleyo. Wabhabhela kuYesu ilizwi. Ngokufana nokuya, kwaye uYesu wathabatha ela lizwi waze wamsika wabaziziqwenga. Haleluya. Ngokuqinisekileyo, wamsika wabaziziqwenga, wamoyisa ngelizwi. Uyalibona uhlaselo lakhe? Bukela, phulaphulisisa oku kuvala. Uhlaselo lwakhe yintoni? Ukungakholelwa ilizwi likaThixo. Olo luhlaselo lwakhe. Phaya, uyalibona na olona daba lukhulu lwakhe lwaliyo? Mabini kuphela emikhosi. Sathana noThixo. Kwaye yintoni isikhobo sikaSathana esichasene nawe? Kukuzama ukukwenza wena ungasikholelwa isikhobo sakho. Uya kuhluta izikhobo. Masiphulaphulisise ngenzolo ngenene ngoku. Phulaphulani. Ukuba angakwenza ungasikholelwa isikhobo sakho siyalingana. Ukuba ukwenza ukholelwe ukuba isikhobo sakho asomelelanga ngokwaneleyo. Ukuhluthe isikhobo. Oh, mzalwane uNeville, ndiyathemba asisokuze sikholelwe okuya. Jonga, ukuhluthe izixhobo xana ekwenze wangakholelwa esasixhobo. Xana ubeka okuya phantsi, oko kuwugqibile umlo wakho, ugqityile. Bambelela kwesasixhobo, sukusibeka phantsi sona. Siya kubona ukungakholwa kwakhe. Masi, enye into ngaphezulu endifuna ukuyitsho ngoku emzuzwini. IRussia, Ndifuna ukuthi oku kwenzela amaqala kunye nanjalo njalo apha. Nani bafundi beBhayibhile. Yintoni eniqambula ningxola ngayo malunga neRussia? Anindiva mnandi nixelela ukuba nakhe indawo yokuzikhusela kwibhombu. Akunjalo? Yintoni eniqambula malunga nayo iRussia? IRussia asiyonto. Ayizukuphumelela mfazwe, ayizukweyisa hlabathi. Ubukomanisa buzukweyisa hlabathi. Yintoni ingxaki nabantu? Lingasilela na ilizwi likaThixo? Phulaphulani. Oku kukwiteyipu ngoku kuya ehlabathini endithetha kulo okanye naphi na apho eziteyipu zingaya khona kwaye kuni bantu apho akukhathaliseki nokuba kwenzeke ntoni kum kholelwani oku iRussia ubukomanisi ayizukweyisa nto ilizwi likaThixo linakusilela uburoma buza kweyisa ihlabathi masithabatheni umbono kaDaniel elo lizwi likaThixo wena Daniel wena kumkani Nebukadnezari uyile ntloko yegolide iBhabhiloni obunye ubukumkani uyakuthabatha kuwe nto leyo iyisilivere yabona loo nto yayingamamedi oPersi obunye yayiyigrisi uAlexander omkhulu okulandelayo kwangena iRoma kwaye kwakungekho nto yathethwayo malunga nobukomanisi iRoma yoyisa ihlabathi uYesu Kristu wazalelwa ebukumkanini baseRoma waze wathutshiswa ixesha lakhe lokuqala lokuza apha ngobukumkani baseRoma kwaye ekuzeni kwakhe kwesibini esiza ngoku umyalezo wakhe uyathuthiswa ngamahlelo aseRoma nto leyo engunina wawo onke kwaye xana ebuya uyakubuyela ukutshabalalisa obaba ubukumkani beRoma awathi amayuda asoloko ekhangele yena ukuba eze kutshabalalisa ubukumkani baseRoma uluhlu lwemigangatho yamagunya obukatolika kunye nawo onke amahlelo ehlabathi kanye ngoku ehlanganiswa nje ngombutho intlanganisele yamabandla iziqokelelela kunye ayisiyo Russia yiRoma itsho inkosi ndibonise isibhalo apho ubukomanisi okanye nantoni engenye ngaphandle kweRoma iyakulawula ingaba amamedi iperezi athabatha kuNebukadnezari ngokuqinisekileyo ingaba iGrisi yathabatha kubo ingaba iRoma yathabatha ukusuka phaya ingaba yayahlula yaba ngamagunya alishumi aseTurkey njengokufana nesinako ngoku ingaba uEisenhower othetha intsimbi uKhrushchev othetha udongwe ingaba benomhlangano wabo kanye apha kwaye uKhrushchev wakhulula isihlangu sakhe ukuyenza icace into evulekileyo waphetha idesika ngokufana nokuya ukubonisa abantu kulungile yintoni ingxaki nabantu namhlanje luyephi ukholo kutheni anilikholelwa na ilizwi likaThixo ukuba liyinyaniso kwaye laa nto ayikho apha yintoni ingxaki nabashumayeli namhlanje ubukomanisi wonke umshumayeli uphandle apha uzama ukulwa ubukomanisi ubukomanisi abuyonto into umtyholi uyiphotha kanye phantsi kwempumlo yakho kwaye akuyazi buburoma ubuhlelo kwaye iRoma ngunina wamahlelo iBhayibhile ithe waye elenyukazi kwaye iintombi zalo ngamahenyu ngokuchasene noThixo ngokuchasene nelizwi lakhe majoni cholani ilizwi zingelosi zenceba hlalani nelalizwi ndiyakutshabalala ngenye imini kodwa eli lizwi alinakutshabalala kwaye nina bantu abasebatsha ukuba yenzeki kwisizukulwana sam niyakubona nantsiya into ingaba nivile indaba ngale ntsasa unkosikazi Kennedy esiya kubona upope nakuthethileyo upope yabona zonke iinkolo zehlabathi ulungile mhlawumbi sifumana ukuninzana koku ya kwicawa elandelayo yabona musane ukuxhala malunga neRussia iRussia yingqalutye elwandle musane ukuxhala malunga nobukomanisi jongani uburoma xana bumanyana necawa akukho nto ibhalweyo esibhalweni malunga nobukomanisi bulawula ihlabathi kwaye ndiya ngokwelizwi nokuba nantoni engenye ekutshoyo lilizwi endilikholelwayo buburoma obuthabatha ihlabathi kwaye uburoma ngunina wombutho akuzange kubekho mbutho de iRoma kunye nazo zonke zazo zaphuma kuyo kwaye iBhayibhile itsho njalo wayengunina wamahenyu ndingahlala isiqingatha semini kuyo kwakhona kodwa ndiyaqikelela ndingafanele ndisuke ndiqhubeke xana uthaba lusihlasela ngoko ndiyakuxelela ufanele uze ujoyine yethu yintoni oza kuyenza hlehla yenzelela hayi ijoni lenene alisokuze hayi mhlekazi yintoni esiyenzayo ngoko ingqondo Mayithi ingqondo eyaye kuKristu ingaba oko koko iBhayibhile ekuthiloyo ingqondo eyaye kuKristu ibe kuni. Loluphi uhlobo lwengqondo awaye nalo hlala kunye nelizwi. Injalo loo nto hlala kunye nelizwi ilizwi likabawo waza waluyisa utshaba lonke ixesha. Ngoku xana utshaba luhlasela kwaye luzama ukuthi ufanele wenze le kwaye wenze naleya, yintoni oza kuyenza? Hlala kunye nelizwi. Injalo loo nto. Yintoni ofuna ukuyenza ngoko? Thabatha ilizwi. Yintoni ilizwi? IBhayibhile yathi apha sisandula ukuyifunda kuba umoya kunye nokathixo lilizwi. Yabona, jonga apha. Kwaye thabatha isigcinantloko sosindiso kunye nekrele. Ikrele lomoya. Ikrele lomoya. Yintoni? Umoya oza ngengqondo uze ungene kuwe kwaye ikrele lala moya lilizwi likathixo. Yintoni oluwa ngayo la moya? Yintoni oluwa ngayo umoya oyingcwele? Imizwa, imvakalelo, ilizwi, intliziyo. Uzuko. Yintoni alwa ngayo? Imvakalelo, ilizwi, ilizwi, masitsho, ilizwi, ilizwi, ilizwi likaThixo koko umoya alwa ngako. Umoya kaThixo uyangqoka umtyholi waze wathi, kubhaliwe. Amen. Kubhaliwe. Kwaye umtyholi uyanikezela. Yintoni esiyenzayo? Thabatha ikrele. Nto leyo ililizwi likaThixo lirhole ngantoni? Sandla sokholo. Sandla esomeleleyo sokholo. Ikrele elintlangothi mbini. IBhayibhile yathi kumaHebhere isine likrele elintlangothi mbini lisika lingena naxa liphuma. Mzalwane, yintoni ayenzayo? Thabatha ilizwi, thabatha umoya, vumela umoya ungene entliziyweni yakho, vula ingqondo yakho uthi ilizwi lakho linyanisini. Ngoku yenza le nto dade, ilizwi lakho linyanisini. Kosi, andizukuhoya indlela endiziva ngayo, nabani na akutshoyo, ndiyema ndivuthela zonke iindlela zam, konke ukukhathazeka neentandabuzo nokungakholwa endakhe ndanazo, yonke imvakalelo endakhe ndanayo, konke ukugula endakhe ndanako, yonke into engenye endakhe ndanayo, ndiyazivuthela. Ndigqitha kuko konke okuya, ndiza ngqo kumoya wam. Oh Nkosi, yehla. Uthe undenze iarhente yokuzikhethela. Uyiyo nyana wam. Ulungile. Ndivula intliziyo yam nengqondo yam. Ngena Nkosi Yesu. Kwaye uthabathe ukholo. Ela krele lomoya. Itho iNkosi. Kwaza haleluya. Amen. Emva koko cabela lonke utshaba phambi kwakho. Amen. Nantsoko. Cabela lonke utshaba. Ukuba umoya omdala okhohlakeleyo ukwenza uzive, cabela laa nto imke ngelizwi leNkosi. Kodwa amandla ethu ngala uvuyo lweNkosi ngamandla am. Suka kum, mkula, cabela ngelizwi. Nokuba lidemoni, nokuba lutshaba, nokuba kukugula, nokuba sisifo, nantoni eyiyo. Thabatha elalizwi uze ulirhole ngekrele. Kwaye ukuba uyayinkula ityeli lokuqala ayikhangeleki ishukumi. Yinkule kwakhona uze uyinkule kwakhona uze uyinkule kwakhona uze uyinkule ude ugqobhoze umngqunya kuyo njengentshontsho elincinci lenkukhu lizenzela ukukroba okanye ukhosi into oyiyo. Zenzele isikrobo phaya kwela qokobhe elidala lokugula. Cabela indlela yakho uphume uze uthi haleluya liphele elilandelayo. Amen. Elo lidali, elo lijoni, elo lijoni lomnqamlezo, ewe mhlekazi, khahlela lonke utshaba. Kutheni, kutheni, thina abamiselwa kwangaphambili, imbewu yasebukhosini kaAbraham, xana uAbraham waphika yonke into eyayichasene nelizwi likaThixo, wacabela wazivulela indlela kuso sonke isithintelo eseza phambi kwakhe, bathi umfazi wakho mdala kakhulu, wacabela nje into yasuka endleleni. Umtyholi wathi akunakwenza oko, akunakwenza okuya. UAbraham wacabela yasuka endleleni, wayinkula waza wayinkula yade yacandeka. Kupho okulandelayo Nkosi, nyusela intende yakho apho, wenyuka waza wamakhela isibingelelo phezulu phaya, wenyukela phaya waze uSathana weza wathi, ngoku ndiza kuxelela lena asiyondawo ilungileyo, ndiza kuhlala kanye apha, suka kwemihlaba yam. Wathi haleluya. Wathi ulothe kungcone uze ezantsi apha, sinexesha elimnandi ezantsi apha, sonke sinemibutho yethu ezantsi apha. Kutheni? Umfazi wam yintloko yombutho wemfundo kunye nento yonke engenye esixekweni. Ndiyakuxelela ufanele uze ezantsi apha. Sara wathi Abraham, thula Sara. Haleluya. Yima kanye apha, apha kulapho uThixo andibeke khona, kanye apha kulapho ndimi khona. apha kulapho uThixo andibeke khona. Vuyelani amandla egama likaYesu. Maziwe ngobuso ingelosi. Zisani sithaba sasebukhosini. Nimthwese yena inkosi yakho konke. UKristu ilityelo meleleyo ndimile. Yonke eminye imihlaba yintlabathi ezikayo. Yonke eminye imihlaba yintlabathi ezikayo. Ukufa ngokwakho yonke into engenye yintlabathi ezikayo. KuKristu ilityelo meleleyo ndimile. Imbewu yasebukhosini kaAbraham. Imbewu yasebukhosini. Utheni owona mkhosi ukhethiweyo waseNgilane ubukhosi baseNgilane. Igazi lasebukhosini yonke into. Kwaye imbewu kaKristu yasebukhosini lelizaliswe ngumoya oyingcwele ibanga. Lizaliswe ngumoya oyingcwele. Intoni imbewu yasebukhosini ngedinga, hayi ngemizwa. Kodwa ngedinga likaThixo bama ngelizwi likaThixo bageca indlela yabo kuphumela bekhwaza. Haleluya! Nkqu nokufa kuyeza kuthi kungena kumkhono wakho. Uthi vula indlela Yordani ndiyawelela. Geca indlela yakho kanye uphumele ukuya kwilizwe lesithembiso. Amen. Kwenzeka ntoni xana idabi lonke liphelile? Ndiyavala ngoku uqinisekileyo ngokwaneleyo. Xana idaba liphelile kwaye abangcwele bematsha besiza ekhaya. Funa ukubuza into ethile. Kwenzeka ntoni? Kwenzeka ntoni xana uHitler waya eFrance? Kutheni? Bathi wawungenakho nokubona izibhakabhaka okwethutyana, iingqwelo ntaba, indlela yokumatha yaseJamani. Yabona, babemi begqitha bebhiyozela uloyiso. Xana uStalin weza eRussia kangangeemayile ngasemva, inkqwelo nganye yomkhosi yokulwa njengasemva kwenye, bayiqhushumbisa nje iBerlin de kwangabikho nanto eshekileyo yayo. Yiloo nto yonke. Kwaye xana baya kwaye la majamani la majoni amarashiya ebhiyoza angena nokuya, niyayazi laa nto engaqhelekanga incinci abayenzayo. Ndiyibonile kumfanekiso ngelinye ixesha eLondon indlela abangena ngayo. Owona mfanekiso wento apho into eyenzekayo ukungena ukubhiyoza. Owu bethu, xana sevayo ukuba imfazwe yayiphelile sakhwaza sabiza amakhwelo xa amakroti abuyayo sawahlangabeza phezulu phaya bakhwaza bangxola. Ndandinomzala owayephaya ndathi xana ebuye konke okudala amagqala awayeneziva kakubi awayengenakho ukusuka ebhedini ke babengqengqa kumphezulu wenqanawe xana bengenayo ukuze babone umfanekiso oqingqiweyo wenkululeko. Bathi wona amadoda abalulekileyo emile phaya alila nje aze awela nje ngaphaya ngokufana nokuya xana babona la mfanekiso uqingqiweyo wenkululeko. Babengekho ekhaya iminyaka emine besilwa bethukile ngenxa yedabi nayo yonke into engenye. Kodwa bayazi la mfazi nesithandwa nomama notata nabantwana nabo bonke ababebathanda babengasemva kanye kwala mfanekiso uqingqiweyo wenkululeko. Umele oko babelwela khona. Oh, amakhwelo avuthelwa yaze iNew York yangena kwingxoko. Yiloo nto yonke xana amaqhawe abo angena ematsha. Leyo iyakuba yinto encinci. Ngelinye ixesha xana uKesare emva kwedabi elikhulu wathi ndifuna elona lidumileyo ikroti lam liphalise ecaleni kwam kumbhiyozo omkhulu oloyiso phezu kotshaba lwethu, laze lonke kumagosa lalungisa iintambo zabo kwaye bakhazimlisa amakhakha abo baze bamatsha ecaleni, niyayazi ngolwahlobo nje njengamajoni enene ngolwahlobo. Emveni kwethuba ethubeni umfo omdala wasondela esikekile bethu wakhangela nje ebujonga phezulu waze waqalisa ukuqhubeka ngokufana nokuya. Wathi usiza, lindani umzuzu, lindani umzuzu. Wena enganxibanga nokunxiba nje njengegosa, wathi yisa apha. Wathi uwafumene phi loo manxeba? Wathi phandle kwitafa lodaba. Wathi khwela apha, ungumfo endifuna ahlale ecaleni kwam. Utheni? Wabonisa ukuba wayekhe wasedabini. Oh Thixo, yiba nenceba kwindoda enokusika isandla sayo kwidodi yesardini ize ifumane ucaphulo. Ndifuna ukuba namanxeba edabi njengoPaulus wathi ndithwele emzimbeni wam iziva zikaYesu Kristu. Yiloo nto endifuna ukulwa ethafeni. Ngenye imini xana omkhulu umthetheli oyintloko eyakuza osixhobisileyo osinike isikrweqe sikaThixo umoya oyingcwele wasinika ilizwi lakhe ukuba silwe ngalo emile phaya, xana owethu omkhulu umthetheli oyintloko esiza ephalisa, ndifuna ukukhwela kwinqwelo yokulwa ndize ndiphalise ukuya ekhaya naye. Akufuni njalo? Ngoko xa ndithabatha omncinci omdala umfazi wam ngengalo ndibhekabheke apha ndize ndibone abazalwane bam kunye nabafazi babo kunye nabantwana babo xana siqalisa ukwehla ngezaa paradesi zikaThixo kwaye iingelosi zizalise umoya ngemihobe ngasentla ngokufana nokuya uthetha malunga nombhiyozo kwaye xa na idabi liphelile siya kunxiba isithabo. Oh bed, oh majoni omnqamlezo, ngale ntsasa rhola laa ngalo yokholo apha uze ufumane esi sixhobo. Malunga nantoni nayo dade, ingaba ukulungele? Rhola esasixhobo uthi, Thixo andikhathali yintoni yintoni umtyholi ayithethileyo kum, kungakanani nabani ongomnye akutshiloyo. Ngale ntsasa ndiyakholelwa, ndiyakholelwa njengoko ndatshoyo ngenye imini encinci, ndiyakholwa kwiicawa ezimbalwa ezigqithileyo. Kwakukho indoda eyaba nephupha, yaphupha umtyholi wayeyintwana encinci endala, wabaleka waya kuyo wathi phu, yaza yachuma yabuya umva waza umtyholi waba mkhulu. Phu, yaze yachuma yabuya umva waza umtyholi waba mkhulu. Ekugqibeleni umtyholi waba mkhulu kangangokuba waba nakho, wayeza kuyoyisa. Yayisazi kwakufanele ilwe naye ngento ethile, ke yabhekabheka yayingenakufumana nantoni yakulwa naye, yachola nje iBhayibhile. Waza umtyholi wathi bhu, yathi bhu kanye emva kuyo. Waza umtyholi waye esiba mncinci nokuba mncinci nokuba mncinci, kwaze ekugqibeleni wamethela ukumbulala ngelizwi. Ulijoni akunjalo sisi, thabatha ela lizwi uze uthi kubhaliwe, amen, andizukufa ndiza kuphila ndiza kuhlala kanye kulo mnquba ndize ndidumise uThixo ngobubele bakhe kunye nabanye bonke. Niyakholwa koko bangcwele? Amen. Sithobise iintloko zethu. Oh Nkosi uThixo mdalo wamazulu nomhlaba, makwazeke namhlanje ukuba wena usenguThixo. Akukhathaliseki ndingashumayela kangakanani, zingaphi izinto ebendinokuzitsho. Nkosi, ilizwi elisuka kuwe lanele. Ezi tyhefu zilele apha zimela abantu abagulayo. Ndiyathandaza bawowasezulwini okokuba iintsikelelo namandla akho aphumle phezu kwaye ngamnye, njengoko ndibeka izandla zam phezu kwazo. Thixo, egameni likaYesu Kristu ndiyathandaza ukuba uyakuthambisa ezi tyhefu ngobukhona bakho obungcwele. Kuba kubhaliwe elizwini asiyonto ichasene nelizwi, kodwa ithethiwe elizwini ukuba bathabatha emzimbeni kaPawulos iitshefu nemibhinqi, imimoya engcoleyo yaphuma ebantwini baze baphiliswa kwizifo ezahlukeneyo. Ngoku asingongcwele uPawulos, kodwa wena usenguThixo kwaye usekwanguye umoya oyingcwele omnye. Ndibeka izandla zam phezu kwezitshefu egameni leNkosi uYesu kwaye ndicela ukuba wena usikelele kwaye uphilise ngamnye kubo. Kwaye Thixo, kulele ngapha ebhedini obe elele apha, asiyonto kuphela ngumntwana nje entle, intombi encinci ayinakho ukuphila. Nkosi, uSathana wenze into embi kuye kwaye abathandekayo oogqirha balomhlaba bazamile nzima, akukho ntandabuzo ukusindisa umntwana, abanakho nje ukuyenza. Basekupheleni kobulumko babo, abayazi kwanto engenye yokwenza. Kodwa Nkosi, ndiyavuya kakhulu ukuba kukho esinye isahluko esibhaliweyo, singatyhila elinye iphepha kwaye kweli phepha sibona umnyango omkhulu engena, sibiza yena ukuba acebise ngale ntsasa. Ngoku Nkosi, akubhalwanga na apha elizwini lakho ukuba le miqondiso iya kulandelelana nabakholwayo? Nkosi, ukuba andilokholwa ndenze elinye ngoku, ukuba le ntombi incinci asilokholwa yenze elinye ngoku. Nantsi ke imiqondiso iya kulandelana nabo bakholwayo, ukuba bathe babeka izandla phezu kwemilwelwe iya kuphila. Kubhaliwe kwananjalo, egameni lam baya kukhupha iidemoni. Nkosi, lawo ngamazwi akho, ngawakho, ngamazwi akho kwaye ngoko njengesicaka sakho. Njengoko uthe, ukuba kuya kubakho ababini okanye abathathu benu bahlangane, ndiya kuba phakathi kwenu. Kwaye ukuba niyakuvumelana njengokuchukumisa into enye nize nicele, niyakuyizuza. Thixo, lo mntwana mhlawumbi ngoyena ugulayo umntu esakhiweni ngale ntsasa, ukuba akanakuphila ngaphandle kwakho ixesha elidana, kwaye ungoyena ugulayo. Ke sonke siyavumelana njengejoni lonke limile apha, kwaye kweli qela kumi imbewu yasebukhosini kaAbraham. Simmatshela kuSathana ngoku, kwaye ungasuke ulungele ukumka Sathana, kuba izikrweqe zethu ziyabengezela, imibala iyakhazimla. Amadoda nabafazi babambe amakrele bammatshela phambili ngoku phezu kwakho ngenxa yale ntombazana incinci. Phuma kuye Sathana, suka kula mntwana, njengomkhosi woThixo ophilayo sikusingela phantsi, suka kuye egameni likaYesu Kristu. Ndiyakubeka izandla phezu kwakhe, kwaye Sathana uye wambopha lo mntwana ukwenzile oku kungcola ngiyayazi ukuba ungaphezulu ngokomlo emntwini kodwa akukho ngaphezulu ngokomlo kwinkosi yam ke ndiza egameni lakhe suka kuye wena moya womtyholo wena demoni lokugula phuma kulo mntwana kwaye angahamba ekhululekile ukusukela kulo mhla ukuqhubeka ndibhengeza oku egameni likayesu kristu ngoku nkosi thixo wena owavukayo ekufeni waze wabonakalisa ukuba wawunguthixo vusela lo mfazi umtha empilweni yakhe nasemandleni kwakhona okokuze abe nokuma kwesi sakhiwo apha umtyholi umtyile kuye uza kumenza aphile yangangaphilela uzuko nokuhlonela uthixo ibe ithethiwe ngoku mayenziwe ingaba bakhona abanye khona apha abafuna ukuphakamisa izandla zabo baze bathi ndifuna ukuthandazela ndiyagula ndidinga uthixo andilazi lingakanani ixesha esinalo sinexesha elaneleyo lokuvumela abantu bagqithe apha ndiva nje ndithuthuzeleke ngenene ngale ntsasa ngoku ehe ndifuna uze wehlele apha bhili uze nje uthabathe mhlawumbi eli qela kanye apha kweli cala ngapha lodwa yenza nje eli qela lize kuqala emva koko sithabathe iqela elingasemva emveni koko nje ukuza kutsho kulam caphaya emva koko siya kuthabatha nje ngokufana noko emva koko abayi kwaye ngoku ndifuna umzalwane uneville kunye nabathile babazalwane bam abangabalungiseleli bame ngapha ngakum kanye apha ukuze nibe nokubathabathela ezantsi emgceni kwakhona kulungile kulungile ngoku ndi bangaphi kuni abanezikrweqe zabo uza kuba ngowahlukileyo ngoku godukani yibani ngabalungileyo ngoku philani amen ow bethu nonke ninamajoni rholani ikrele rholani ikrele majoni omnqamlezo matshani matshani kukristu ilitye lommeleleyo ndimile yonke eminye imihlaba yintlabathi ezikayo kulungile yizani kanye kanye ezantsi ecaleni apha wonke umntu emthandazweni ngoku njengoko begqitha egameni likayesu philisa lo mfazi amen hola ikrele lakho ngoku hlala esihlalweni sakho ukhwaze Pambili majoni angamaKristu matshelani emfazweni kunye nomnqamlezo kaYesu uhamba ngaphambili vula indlela Satan yintoni ingxaki majoni anicingi singanqoba sele enqobile singaphezu kwabeyisi kuKristu Yesu lonke idemoni likhutshelwe ngaphandle yonke into engenye amen Hallelujah.
Oh, This man was sent home from the hospital just recently, dying, eaten up with cancer a year ago. 2 years ago. The prostate. The doctors just gave him a few days to live. And one morning we went up there real early, offered prayer for him, the same one this type of you, and they can't even find a trace of him.
Hallelujah.
Him and his little wife has been in the fields of the gospel maybe before I was born. And here he is, 55 years before I even come on the earth, they were preaching the gospel. And here he is healed at an age of about 75 or
81.
Jewish revival, just tell Jewish revival preached every night. 81 years old, healed with
89.
All right, sister.
Short time. Pambili majoni kaKristu ulungi dade nina kuni nonke ngamnye indone siza kuyenza itcho inkosi indone siyenzayo sihlale nje apha Satan woyisiwe siyeza ngapho ngoku siyamatshela kwilizwe lesithembiso yintoni okuya yintoni le ntaba phambi kweZerubhabheli ubani lona umileyo phambi phaya uyakuba sisithabazi 10 ngekrele elinhlangothi mbini liya kumdeca phansi umjalo loo nto ulungile Haleluya. Indoni abayenzayo into yokuqala eyahamba ngaphambili edabini uIsrayeli yayiyintoni into yokuqala imvumi zahamba ngaphambili qala indoni eyalandelayo ityeya emva koko idaba kulungile ingaba niyayikholelwa ngoku siyacula phambili madoni okuKristu sisusa yonke indandabuzo siphakama ngeenyawo zethu ngoku simathele edabini masiphakameni ngoku wonke umntu Moisa njani yena ngelizwi
Moisa
Bonke abakholwayo ngoku bathi amen. Hallelujah. Ngiyakukholelwa oko singabisi. Luphi lonke uthabo phansi kwenyawo zethu. Intoni esiyo namhlanje abavukileyo kuKristu. Ngoku iphelile sisi. Uyakukholelwa oko goduka ngoku. Uziva kakuhle uthi uziva kakuhle ngoku. Yonke into ilungile. Bangapha baphaya baziva kakuhle. Wayeqana bebekhwaza udonga lwawa. Amen. Baze basithabatha. Amen. Basithabatha isixeko. Amen. Amen. Niyamkholelwa yena. Ngoku musana ukulibala ngenkonzo ngobu busuku. Ngawo Neville uyakuba lapha ngobu busuku. Nokusizisela umyalezo olungileyo. Kwaye kwicawa elandelayo inkosi Thandile yibani lapha. Ngoku masihambeni njengoko sihamba. Kwaye ngoku ngaphandle ukusuka esakhiweni masihambeni sicula phambili majoni angamaKristu. Kwaye ukusukela kulo mhla ukubheka phambili ningaze nifake elakrele esingcotyeni kwakhona. Lirholeni masoyiseni babheka phambili besoyisa kwaye boyisa. Ulungile kwakhona kulaa mkolo wokuqala.